Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Turabashuhuje bakunzi ba radio Itahuka, turi kuwa gatanu tariki 26 z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2021. Bibiri akaba ari umwanya w'ikiganiro cyanyu, ikiganiro gihe ni iki mugezweho na Axel Kanjabo. Aba ntangiye mbanza kwisegura kubera mu minsi ishize ntabashije kuboneka, ariko kubw'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana, nkaba nongeye kugaruka rero nk'abanejejwe bakunzi ba radio Itahuka no kubana namwe muri kino kiganiro. Ubwo rero nkaba mbashuhuje muri hose hirya no hino ku isi, kandi tubifuriza imigisha y'Imana, cyane cyane by'umwihariko twa twifuriza abayisilamu bari mu gisibo kugira igisibo cyiza. Nkaba ngira ngo rero mbagezeho ibyo tuza kuganira kuri uyu mugoroba. Ikiganiro cyacu twagiye mu twugira uti Kigali agatsiko karatinyutse ngo ntacyo Museveni yamariye FPR. Mu minsi yashize rero ubwo ibyo nigeze uruganira ku ngingo ya mbere, tuvuga tuti mu minsi yashize twaganiraga ku buryo umwanditsi w'umwongerezakazi Michaela Hong yagaragaje mu gitabo cye, aho avuga ko ikinyoma cyabaye marque depose cyangwa se cyabaye ikirangantego cy'ubutegetsi bwa Kigali, ariko twari tutaramenya ko agatsiko ikinyoma katarakigera mu bushorishori. Ubu noneho batinyutse baravuga ngo Perezida Museveni ntacyo yigeze amarira FPR, ahubwo ngo yifuzaga ko umugambi wayo wo kubohoza u Rwanda upfuba. Ibi rero biratangaje cyane, ariko bifite na byinshi bisobanuye. Ubwo turaza kubiganira hamwe n'abatumirwa bacu kuri uyu mugoroba. Tukiri kuri FPR kandi turaza gusubiza amaso inyuma, turebe isanura iri hagati y'ubutegetsi bwayo n'ubwo muri Ethiopia mu gihe cy'uwitwaga Meles Zenawi. Ubwo yayoboraga icyo gihugu akaba yaranayoboraga ishyaka riri ku butegetsi ryitwa TPLF. Ni iyihe shusho dushobora gukuramo kuri ejo hazaza h'ingoma ya Kigali n'ishyaka ryayo? Ubu noneho nk'uko benshi mwabibonye, ryiyegereje ishyaka riri ku butegetsi mu Burusiya. Ibi nabyo bikaba bifite icyerekezo cyangwa se icyo bidushushanyiriza, turaza nabyo kubiganiraho. Ku ngingo ya gatatu rero turi duhereye ku bakuru b'ibihugu bya Afurika bamaze iminsi batabaruka n'uburyo baherekezwa mu bihugu byabo bitandukanye, byatumye twibaza tuti ni ukubera iki kuva u Rwanda rwaba Repubulika nta wari uyoboye wigeze aherekezwa n'abo yayoboye ku munsi wa nyuma? Murabizi abaperezida bose bayoboye u Rwanda nta n'umwe wigeze ahabwa icyubahiro cyo guherekezwa n'abaturage yayoboraga ngo bamugeze ku gicumbi cya nyuma. Ibyo rero turaza kubitekereza kubiganiraho, tugaragaza uwo muvumo, kuko nawe ni umuvumo kugira abakuru b'ibihugu batabaruka ariko ntihagire ababaherekeza. Nabyo ni ugenda umuvumo uri ku Rwanda tugomba kuza kuganiraho. Nituza kubona umwanya rero, sinzi niba biri budukundire ko dufite igihe gito, ariko nituza kubona umwanya turavuga mu magambo avunaguye ibyatangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, ivuga ko ubwiyunge bw'Abanyarwanda bwageze ku kigero cya 94.7%. Mu gihe Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG ivuga ko ingengabitekerezo ya Jenoside yiyongereye. Twumve nde hagati ya CNRG na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, bishoboka bite ko ubwiyunge bwagera ku kigero cya 94%? Hanyuma tukaba tucyumva kandi ngo ingengabitekerezo yiyongereye, ni ibintu bihabanye. Ubwo muraza kutubwira namwe icyo mubitekerezaho. Ngayo nguko rero bakunzi ba radio Itahuka, reka dutangire rero duhe ikaze abo tuza kubana kuri uyu mugoroba. Reka ntangirire kuri Bwana Jacques Barak. Bwana Jacques Barak, uraho urakomeye?
Murakomeye Bwana Axel. Murakoze kuba turi kumwe muri iki kiganiro, kandi numva turi buze kugira ikiganiro cyiza. Ndabasuhuza mwese n'abari buze kudukurikira, kandi ndasuhuza n'abo turi buze kuba turi kumwe nabo uyu munsi muri iki kiganiro. Murakoze Bwana Axel.
Urakoze cyane reka tugushimire bwana Barake kubwo umusanzu ukomeye cyane uha radio itahuka n'ibitekerezo byiza kandi bitwubaka nkaba navuga ngi urumuturanye mwiza kandi bizagume gutyo reka duhe ijambo bwana Patrick woreraye urakomeye
muraho murakomeye namwe bwana Xeka nijabo
ndaho ndashima imana kandi namwe nizere ko ruko
murakoze cyane natwe turashima imana ndagira kandi ngo suze na bwana Jacques Barake nawe turaza kubana muri iki kiganiro suze abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bakurikira bitahuka cyane cyane abayoboke bihuriye nyarwanda n'abayoboke b'amashyaka ahuriye mu runani n'ibihuriye nyarwanda bikunze kwitwa P5 ariko nasuhuza cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda baturuka mu ntara ya Canada aba nanjye nizeye ko turaza kugira ikiganiro cyiza murakoze
urakoze cyane bwana Patrick wareraye kandi ubwo natwe tubonereho dusuhuze nyine abayoboke b'ihuriro nyarwanda bari mu ntara ya Canada by'umwihariko natwizera ko mumeze neza aho muri hose hirya no hino ubwo rero tubahaye kayamo reka duhe ijambo bwana Ali Abdul Karim. Bwana Ali Abdul Karim, wasalamu alaikum.
Akisera, alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Umezute, wakoze cyane kugaruka Imana ishimwe nk'uko wabitangiye. Mbona no mwanya rero ugushimira cyane kuba wateguye kino kiganiro. Dushimira n'Imana kuba wagarutse. Nagushimira ku nyifuzo nziza uhereye uduhaye tw'abayisilamu turi muri mu mwezi wa Ramadhan ariko igihe utari uhari twarabigukoreye twifurije abantu bose abanyarwanda bakunze baraditahuka n'abandi bantu bose ku isi igihe cyiza cya Ramadhan aba rero mboneye umwanya wo gusuhuza Comrade Barak nanjye nunga murya yamushimira ubwitange n'ibisobanuro bye byiza nkashimira na Comrade Patrick wariraye shimira n'abadukurikiye bose n'abagumiza gutera ka inkunga mu bitekerezo muri za feedback no mu musanzu shaka ngo muri umwanya usuhuza by'umwihariko abayoboke b'ihuriro nyarwanda mbashimira ubwitange mbashimira umurava mbashimira n'akazi keza barimo gukora mbabwira nti aruta continue urugamba rurarimbanyije kandi rurimo kugenda neza urakoze cyane uko ngusubiza ijambo
urakoze cyane bwana Ali Abdul Karim kandi mwarakoze kunzirikana amasengesho no kwifuriza nyina abayisilamu igihe iki gisigo cyiza ndagira ngo rero bwana Serge nawe musuhuze kandi mushimira akazi gakomeye akora buri munsi uyu munsi akaba ari ku buhanga bw'ibyuma nagira ngo niba nyumva adushyiriremo isengesho twateguye kuri uyu mugoroba kana seje nyamo nyumva mwatambutse isengesho
bakunzi ba radio itahuka turagira ngo kuri uyu mugoroba twifatanye n'abanyarwanda bibutse aba mu miryango yabo baguye ku butaka bwa Kibeho tukaba tugira ngo rero ubwo butaka bwasuwe n'umubyeyi Bikira Maria azaje kutuburira ariko tukamwima amatwi turagira ngo umubyeyi ko tuzakora umubyeyi ugira impuhwe zahebuje tumwiyambaze kuri uyu mugoroba dukoresheje ibisingizo bye nyagasani utubabarire Kristu utubabarire nyagasani utubabarire Kristu utwumve Kristu utwiteho Mana data nyirijuru utubabarire Mana mwana wakijije abantu utubabarire Mana roho mutagatifu utubabarire ubutatu butagatifu uri Imana imwe utubabarire Maria mutagatifu dusabire Maria nyina wa jambo dusabire umubyeyi mutagatifu w'Imana dusabire umubyeyi wa Yesu Kristu dusabire umubyeyi w'umuremyi udusabire umubyeyi w'umukiza udusabire umubyeyi wa kiliziya udusabire umubyeyi inema z'Imana ziturukaho udusabire umubyeyi utagira inenge udusabire umubyeyi utigeze urarikira ikizira udusabire umubyeyi wagumirije ku isugi udusabire umubyeyi utigeze uhinyuka udusabire umubyeyi ukwiye gukundwa udusabire umubyeyi gutangaza udusabire umubyeyi ugira inama nziza udusabire umubikira wahebuje ababikira bose udusabire umubikira witonda cyane udusabire mubikira ukwiye kubahwa udusabire, mubikira ukwiye gusengezwa udusabire, mubikira utavuguruzwa udusabire, mubikira ugira ibambe udusabire, mubikira udahemuka udusabire, uhunzwe ingeso nziza zose udusabire, ubwiriza ibinyura Imana udusabire, utuma twishima udusabire, mushyinguzwa w'ibya Roho Mutagatifu udusabire, mushyinguzwa ukwiye kubahwa udusabire, mushyinguzwa waheranije mu kuzigamira Imana udusabire, umeze nka roza iribagiza udusabire, umeze nk'urugerero rwa Dawudi udusabire, umeze nk'urugo ruharaza amahembe y'inzovu udusabire, umeze nk'inzu yubakishije zahabu udusabire, umeze nk'ubushyinguro bw'amasezerano y'Imana udusabire, umeze nk'irembo ry'ijuru udusabire, umeze nk'inyenyeri yaka izuba rigiye kurasa udusabire, ukiza abarwayi udusabire, mirukiro y'abanyabyaha udusabire, umara intimba abayifite udusabire, utabara abakristu udusabire, mwamikazi w'abamarayika udusabire, mwamikazi w'abasokuruza udusabire, mwamikazi w'abahanuzi udusabire, mwamikazi w'intumwa udusabire, mwamikazi w'abahowe Imana udusabire, mwamikazi w'abemeye Imana udusabire, mwamikazi w'ababikira udusabire, mwamikazi w'abatagatifu bose udusabire, mwamikazi utasamanye icyaha cy'inkomoko udusabire, mwamikazi wajyanywe mu ijuru udusabire, mwamikazi waduhaye rozari ntagatifu udusabire, mwamikazi w'Afurika udusabire, mwamikazi w'ikibeho udusabire, mwamikazi w'ikibeho udusabire, mwamikazi w'ikibeho udusabire, mwamikazi uduha amahoro udusabire, ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu dukize nyagasani, ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu utwiteho nyagasani, ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu utubabarire. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, urajye udusabira tubone guhabwa ibyo Yesu Kristo yadusezeranije. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, turagusaba twabawe uduhe guhorana ubuzima bw'ubuzima bw'umutima n'ubw'umubiri, maze kubw'amasengesho ya Mariya mutagatifu mubikira iteka, tubone gukira agahinda kariho ubu no kuzishima iteka mu ijuru, kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.
Ngiryo rero isengesho ryacu ry'uyu mugoroba, abakunzi ba Radio Itahuka, tukaba twifatanyije nyine n'abibutse ababo baguye ku butaka bw'ikibeho, ubwo Leta y'u Rwanda ikaba itarabemerera kuba babasha kwibuka ku mugaragaro nk'abandi banyarwanda bose, ubwo nabo akaba ari urugamba rurerure, ariko twese dufatanyije nk'abanyarwanda bifuza impinduka tuzatsinda. Nkabangira ngo rero tugutangire ikiganiro cyacu tudatinze, ndi buhere kuri Bwana Ali Abdulkarim, nifuje ko ingingo ya mbere ariwe wayituganiriza. Mwabisomye niba mwabikurikiye, hasohotse inyandiko uyu munsi mu kinyamakuru Igihe ifite umutwe ugira uti raporo ya Muse, niba ari Muse sinzi ukuntu niyo jambo warisoma, ubwo Bwana Ali araza kubidufashamo. Bakavuga ngo iyi raporo rero yagaragaje uburyo Museveni yagerageje kuburizamo umugambi wa FPR wo kubohora u Rwanda. Perezida wa Uganda Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni ni umwe mu batarigeze bashyigikira kuva ku munsi wa mbere urugamba rwo kubohora u Rwanda, ngo kuko batangiye bandika binatanga ishusho nyayo y'impamvu yakomeje kubangamira inyungu z'u Rwanda kuva FPR Inkotanyi yagera ku butegetsi mu mwaka 1994. Raporo yitiriwe Muse cyangwa se ubwo ni nka Museveni hari bahinnye, ivuga ku ruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi, yerekana uko Museveni yitwaye ku ngabo za FPR Inkotanyi guhera mbere ya tariki ya mbere kwa kimwe mwaka w'1990, ubwo zabagabaga igitero cyo kubohora u Rwanda kugera mu gihe cy'urugamba, ubwo yafatiraga intwaro zayo. Mu banyarwanda bari mu gisirikare cya Uganda harimo Fred Rwigema wari mu buyobozi bukuru na Paul Kagame wari umuyobozi wungirije ushinzwe ubutasi, bombi bakoreshaga ububasha bari bafite icyo gihe mu gushaka abanyarwanda bashobora kubiyungaho mu mugambi bari baratangiye wo kubohora u Rwanda. Inkuru rero ni ndende, ntabwo nayisoma yose ngo nyirangize, hari aho bagira nyine bakavuga uburyo ngo uwitwa Charles Kayonga ngo yohererejwe ubutumwa avuga ngo yitegure ko urugamba ruri butangire. Bavuga ngo Charles Kayonga wari umusirikare muto mu ngabo za Uganda yabonye amakuru avuye ku buyobozi bukuru bwa FPR amumenyesha ko adakwiye kugira ahantu kure ajya hashize iminsi ibyo musi kabarebe warisuriye tana muri NRA nawe yaje kubona andi makuru amumenyesha ngo iri joro turagenda kugeza mu minsi ya nyuma abantu bakomeye muri FPR nibo bonyine bari bazi iby'urugamba abo barimo Fred Rwigema Paul Kagame n'abandi basirikare bake nibo bonyine bari bazi ko tariki ya mbere ukwakira ingabo za FPR zinjira mu Rwanda hanyuma rero bakomeza bavuga nyine uburyo ngo Museveni ngo akibimenya aho yari ari mu nama ya New York mu nama y'umuryango w'abibumbye ngo yahise abimenyesha Perezida Habyarimana ngo akaba ari ibintu byamuteye umujinya cyane hari aho ngo mu kubaza Perezida Kagame yagize ati avuga kuri Museveni yagize ati yararakaye avuga ku kuntu Museveni yakiriye inkuru y'uko Abanyarwanda bari batangiye urugamba rwo kubohora igihugu Museveni ngo yahise abyuta Habyarimana bari kumwe aho muri Amerika kugira ngo amumenyeshe ibyabaye Colonel René Garnier wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade mu Faransa mu Rwanda nawe yahise amenyesha Paris ibyabaye avuga ko Abanyarwanda ba FPR bari mu magana bateye bafite imbunda za Kalashnikov na za Mortier bakomeza rero hasi bavuga ngo basabye Perezida Museveni ubufasha kenshi ngo akabubima mu buhamya bwa Perezida Kagame yavuze ko ubwo yamenyaga ko Rwigema yishwe yahise ashaka uko ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwangu yaje gusanga ingabo za FPR mu bibazo bisaba ko zongera kwisuganya kugira ngo zikomeze igitero uko kwisuganya kwasabaga ubufasha bwa Museveni kugira ngo yemere ko izi ngabo zasubira inyuma zikongera kwisuganya bikanorohera abari bashyikiye FPR kuba bajya bazigenaho ibyo kurya Perezida Kagame ati Museveni yarandakariye cyane yambwiye ko twakoze iyo operasiyo atabizi none ubu akaba ariwe uri kubiryozwa n'isi yose Kagame ngo yamwiseguye ariko amubwira ko akeneye ubufasha Museveni ngo yemeye kutivanga amakorwa bya FPR ariko ibyo ntibyari bivuze ko nibura hari ubufasha bw'ibikoresho yatanga Perezida Kagame yavuze ko yasabye Museveni ubufasha inshuro nyinshi hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na 94 ati rimwe na rimwe twasabaga ikintu akanga avuga ko twamuteje ibibazo nakiriye ibitutsi byose ntavuga nti urakoze ariko se wadufasha dukeneye iki nakiriye gusa byose bikarangira nta bufasha babonye ngaye nguko ntabwo najya mu ibingibi ngo nzabirangize murabyumva namwe ko harimo ibintu byamunyangire ariko kugira ngo wenda abadukurikiye basobanukirwe neza ndagira ngo mijambo umwe mu bakurikiraniye hafi rugikubita ibikorwa bya FPR Inkotanyi nawe rwose tumubaze ku manywa y'ihangu n'ubwijoro n'ubwo wenda bamaze kwira ariko tumubaze niba koko ibi Kigali yatinyutse kuvuga ataragahomamunwa bwana Ali Abdul Karim Perezida Museveni ngo yaba ngo yararwanyije igikorwa cya FPR Inkotanyi cyo kubohora u Rwanda ngo kuko Kigali ibivuga twari gushyira audio nyinshi zigaragaza ibinyuranye n'ibi ngibi mu bihe byashize Rwanda rutaratangira gushwana n'Ubugande ariko kubera ibibazo bya copyright ntago bitwemerera ko izo audio tuzishyiraho ariko nitwingira ngo ubwo tugufite twageze amajwi yo kukubona kuri uyu mugoroba ntago dukeneye n'izo audio twagira ngo bitunyuremo muri makeya mu by'ukuri tubwire n'icyo ibi ngibi bihatse ijambo ni ryawe
Comrade Axel urakoze cyane Comrade Axel tubanze dusobanure abadukurikiye impamvu tutari kuri televiziyo bari bamenyereye ko tuza ku mashusho nuko mbere na mbere njye ndi ku rugendo ntabwo ndi no mu rugo na epima cyara kandi kazi arimo kihuriro so ahubwo mwadufashije kugira ngo muboneke kandi iyi arrangement nyine nibyo mwiyaranje kugira ngo bishoboke abantu bagire ngo byagenze bite nyine kubera iyi topic bantumiye washatse ukambonaho narindi ukansaba yuko naza mu kiganiro nkakizamo ntangiriro nshimira Comrade Baraka na Comrade Patrick wariraye bemeye kuza kugira ngo babe bari muri iki kiganiro cy'igihe n'iki mu gihe tudahari njye na Epimach ariko nyine kubera iyi mpamvu njye niyaranje kugira ngo mboneke mu gihe nkeneye ntabwo ndi ku mashusho rero kubera yuko ntafite ububasha bwo kuyajyaho ubwo nashaka ngo icyo kibanza gisobanuke abantu bagire ngo kwa kansorinze cyangwa twasubiye inyuma kandi twari twa iki programme ikwiriye kuba kuri ku mashusho amaze kuvuga ibyo rero ku cyumba jije bwana Axel ndabanza ntangira mvuga nti ni ibintu biteye isoni cyane ariko ariko ntabwo ari ibintu bitangaje hari umugani nsigaye nkunda gukoresha cyane ko nakuze nkumva
umugani uvuga ngo umunyarwanda umuvura ijisho akari gukanurira, ku munyarwanda umwambura umuvana mu bukene cyangwa mu gahinda ubwo akifuza ariko we wagasubiramo. Iyo ni imigani nasanze
kandi ari mbabare nkurugo ya amasogonda make cyane nyine kugira ngo tubwire abadukurikiye ko iyi raporo muse cyangwa muse turi kuvuga ni raporo ya yanditswe na ya kabine y'Abanyamerika ugaragaza mu Bufaransa kuri jenoside yakorewe mu Rwanda, bariya bari barahawe kiraka na Leta y'u Rwanda. Ibi rero turiko twasomaga n'ibyo banditse ariko nabo babajije bano basirikare harimo na Perezida Kagame na ba Kabarebe na Kayonga, no kugira ngo abantu bumve aho iyi raporo ituruka. Mwakomeza mumbare kubona n'imbaruguye.
Urakoze cyane Comrade Axel. Comrade Axel rero ni ibintu bimwaje kandi ni ibintu bibabaje cyane, ariko kuri njyewe ntago bintangaje ahubwo byaba bitangaje bamushimiye. Ati kubera iki? Mbere na mbere baba bantu barwanye na Kagame yaba wari inkingi ya mwamba ya FPR ariwe intwari yacu General Fred Rwigema, ntago Kagame ashaka yuko bamwibuka. Hari n'abantu b'abakomeredi bagenzi be bapfuye yuko yababwiraga ngo ntibegerane n'umuryango wa Fred yasize n'abana ba Fred n'umupfakazi Geneti Rwigema, ariko bo baranga kubera kwanga. Rero ubwo ngubwo uzi yuko yo akubwiye ngo angana kukanga, ubwo nabyo bibaye ikibazo. Bamwe muri bo ubanza baregeze kubibwirira ubanza Leya Karegeya, Adamu w'intwari yacu Patrick Karegeya yarabivuze. General Kayumba nzi ko babimubwiye ariko akanga. Bakanamuha n'urugero ati afande ko nimo kumbwira ibyo ngibyo umunsi nawe ugize icyuba niko bizagenda, cyangwa nanjye ningira icyomba uzabuza abantu kuza kureba umuryango wanjye. So kuba rero Museveni bamugira batya bakabivuga ntabwo byatangaza, ntabwo ari bishya, kandi ukurikije ibiri mu binyamakuru wamenya iyo urimo uganisha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ikintu kigaragaza kuba mugabo gito cyangwa abantu gito, kuko ubanza atari we wenyine wabivuze, ubwo n'abandi ababivuze ni ukuba gito cyane. Sasa kuki mvuze ibi bintu? Bwana Kiseri, iyo ataba Perezida Museveni, iyo butaba Buganda, Uganda, wenda tuba twarashoboye gusubira mu gihugu cyacu, ariko ntabwo biba byarabaye muri cya gihe. Ariko bishobora kuba bitara twari no kubyibagirwa burundu. Urigenda bivuga ikintu kimwe mu byiza FPR yakoze ni uko yashoboye kongera kuduha identity yacu, naho ubundi tuba twarayitakaje. Nibura n'abana bacu twari kubyara simpamye ko bari kuzongera kuba abanyarwanda, ariko kuko twebwe twari generation yo hagati y'abavuye mu Rwanda natwe twari twavukiye hanze twashoboye gusubira mu Rwanda, byaduhesheje kugumana identity y'ubunyarwanda kandi turabyemera. Turema kuko harabashakaga kwihera action mu biganiro mu minsi ishize. Hari abantu bamwe batangaga argument bavuga ngo ntabwo u Rwanda rwatewe n'abanyarwanda, rwatwewe n'abaganda. Ndashaka nkubwire Bwana Kiseri yuko byari ibinyoma, kuko abanyarwanda predominant abateye u Rwanda ni abanyarwanda b'impunzi babamuga mu nkambi zabi za Nyakivara, zabi za Gahunge muri Toro, zabi za Cyaka muri Hoima n'ahandi. Abanyarwanda bari baravuye muri izo nkambi baragiye gushaka ubuzima hanze, ariko bari abanyarwanda. Kandi ubu ngubu mu Rwanda harimo abantu b'abanyarwanda, nubwo constitution temeraga yuko bamwe bayo rigira ngo constitution yemeraga yuko abantu bagomba kuba iki bagira ubwenegihugu bubiri, i constitution icyo gihe igihe cya Emerende cyangwa igihe cya Byarimana, ariko twebwe twari abanyarwanda. Aho twarebaga hose n'ibyo twakoraga byose twabikoraga tuzi ngo turi abanyarwanda. Ushobora kuba kujya twaragiye mu gisirikare cya Uganda, dushobora kuba twaragiye mu gisirikare cya Congo, dushobora kuba twaragiye mu gisirikare cya Tanzania, cy'i Burundi, cya hose ariko twari abanyarwanda kuko twari tuziko aho turi hose turi impunzi n'ikimenyimenyi 1982 batwirukanye birukanye abanyarwanda bamwe bari barasavinze mu gisirikare cy'amini kugira ngo babeho abantu bajyaga mu gisirikare kugira ngo babeho ntabwo bajyagayo kuko bumvaga babishatse bakoraga ubuzi ubwo aribwo bwose kuko muzi impunzi zimera zabikoraga ko zabaga zisatse Museveni aje rero atangiye n'intambara n'ibiki aza yakira abanyarwanda kuko nyine Rwigema yari mu yahuye na Museveni wagishakisha ukuntu babohoza Uganda kuri Amin ubwo rero habaho iyo link ni nayo mpamvu bumva tugiye tuvuga tuti intwari yacu General Fred Rwigema niwe nkingi yari nkingi cyangwa ikintu gikuru cyane cyatumye dushobora gusubizanya identity yacu y'u Rwanda ubu twagiye nk'abanyarwanda kandi bari mu Rwanda nubwo wenda twongeye tugahunga tukajya hanze ariko nibara turavuga turi mu Rwanda now Museveni aje rero abanyarwanda yarabakiriye bamwe ushobora kuvuga ngo yarabakeneye ntabwo ari ukuvuga ngo yaradukeneye nahubwo natwe twari dukeneye aho tujya ko twari tumaze kwirukanwa muri 1982 ariko nka Kagame ubwe yaramukeneye ko nibwo yamuvanye kuri street amwohereza gatoya kujya kwiga mu kosi mu nduri ubanza yaramwoherejeho na cyuba gatoya kwiga ibya intelligence arangije amutwara no muri iryo shyamba atabizi Kagame yari yabaye school drop out ntabwo yari afite aba yaracumbikaga kindi yari ku street nta buzima afite so kubera ko yari yaraziranye na Rwigema bakiri bato Rwigema atarajya Furonasa atarajya muri Furonasa kujoininga Museveni Rwigema aramuzana noneho Museveni amuhiye opportunity yo kugira ngo ajye kwiga ni ubuntu gito rero kugira ngo abe yaraguhaye fast footing kuvana kuri street utari ufite akazi utari ufite ukubaho utari ufite naho uba kuza ukavuga ngo kuko wamaze kuba perezida ukamwibagirwa ibyo wari navuze ngo umunyarwanda umuvura ijisho akari gukanurira umugani w'abanyarwanda ariko burya ba kera babonaga ibintu byinshi cyane nibyo rero abagabo gito bari mu Rwanda barimo gukora Museveni kubera rero survival yacu no kubera bya bintu babwiye by'umuntu nk'impunzi ariko nubwo bari birukanywe kandi bakirukanwa bajya mu Rwanda rero bakabanga icyatumye abanyarwanda benshi bagana kwa Museveni n'abari za Kenya n'abari bakagana ngo bajye gufasha Museveni barimo ba Dr. Bayingana barimo abandi benshi cyane bagiyeyo n'abari mu NVC bajyayo nuko abanyarwanda birukanywe muri 1982 bageze mu Rwanda ahantu hitwa Kibondo leta ya Habyarimana ikabanga ikabatoteza bamwe bakanayicwa harimo wari general manager wa Pepsicola bitaga Rwivanga Rwivanga yahapenze kuba yari muri ako gace ka Rubare baramwirukana ageze iriya kuko nyine we yari elite leta ya Habyarimana iramuhitanira mufunga apfira muri gereza n'abandi benshi cyane bagiye batyo ariko kuko nyine abantu bari hanze ntago bibona so birukanye abantu rero u Rwanda narwo rurabanga ati ntago tubashaka bikurikiraho yuko perezida Habyarimana yavuze ngo u Rwanda ni ruto nigira si yuze nta munyarwanda bashobora kongera kwemerera so ubwo urumva icyabaye nuko nabo bashakaga survival iwanyu bahatwitse ntufite aho ujya ugomba kujya mu ishyamba ubonye umuntu kwakira mu ishyamba kwa Museveni uragira ngo ujyeyo kuko yari survival no gupfa no gukira no mu mashuri babahigagamo barangije ntabwo yigeze abanga yarabakiriye bamwe b'abasirikare ba Kagame bagera ku ranka ya majoro wenda bavuga ngo nicyo warenganyaho leta y'u Buganda nuko abanyarwanda uretse Rwigema n'abandi batari bazi yuko ari abanyarwanda ariko ari abanyarwanda yabina kubwiye ngo nubwo twari muri Uganda nubwo byageraga bite ariko identity twayibagiwe abantu nk'aba kaka yabaye majoro leti Adam Waswa n'abandi babunyenyezi bari ba majoro na Bayingana yari majoro nta bandi barenze hejuru cyane kuko nabantu gute bari abanyarwanda ariko babaye ba major bavuye muri Uganda ari ba major abo ngabo wavuga ngo wenda ntago babahinduye abantu bakuru cyane kandi wenda bari babikwiye kugira ngo babe kubera nayo input bashyizemo ariko ibyo ngibyo ntabwo berenganyiza wenda Museveni yari afite ya gahunda ye yo kumva ngo nabo abangaba abantu kuko yari yaraganiriye na Rwigema cyane yari akurikiye n'amateka ya ntuza wenda yaravugaga ati nabo nimba kuza bazajya muri comfort zone ikabakora ukuntu basubira iwabo bajye gukemura ikibazo cyabo kuko yabonaga yuko batazashobora kuba muri Uganda badafite identity njye niko mbikeka ariko ubwo nabamutekerereje gusa niko niyo only rational reason mbona yagira kuko bamaze kugenda hari abandi bari abanyarwanda bakuje n'ubu harimo ba Major General ba Brigadier bari muri bo banze kujya mu Rwanda bagumye muri Uganda
bidisobanura rero ko buriya wenda nituza ko te ufakorana araba yari ya wenda ushobora kugira aho mwuzuzanya naho wenda munyuranye ariko wakomeza ukarangiza igitekerezo cya Uganda ari
yes so Museveni rero bwana Kiseri n'abanyarwanda badukurikiye abanyarwanda bagiye kugenda nibyo bakoze ibintu byabo clandestinely bakaba babona training kuko bagize nubwo byari byago kuri Uganda ko bari bafite intambara ariko muri Uganda bagize habaye amahirwe yo gutangira gutraininga ariko babikora Uganda itabizi ariko simpamye ko itari bizi ijana ku ijana gusa yicaga amaso nk'uko wabonaga Nyerere yafashije abaganda kugira ngo bagaruke ndakeka yuko byari bimeze kandi ntabwo ari Nyerere gusa ntabwo Museveni yafashije abanyarwanda gusa yafashije na Sudani kwigobotora kuri leta ya Bashir n'iyabanjiriza Bashir afasha Garang na bariya ba Salva Kiir ntabwo ari abo gusa yafashije yatabaye na Kabila bo bari mu bintu byo kugira ngo basubiza bene gihugu
hari n'abavuga ko muri kudeta y'i Burundi yo muri 2015 yapfubiye abantu n'abavuga ko yaba yaratabaye nyakugendera nkuru nziza
n'ubundi nkuru nziza yabanje gufrenga agentebe yabanje gufrenga agentebe baravuga ibiri unacceptable no gushobora gukora ku ugasupportinga ku n'umuntu uri mu nama hamwe natwe akaba ari nayo mpamvu ubona banze Museveni cyane now ibyo rero birangiye ariko uretse n'ibyo ngibyo Museveni yagize uruhare cyane mu
Bwanari turamubuze telefoni ye umurongo wa telefoni uracitse kadusabe muri studio ko bamufasha kugira ngo agaruke ahagarukira muranyemerera urabufite ijambo muranyemerera nze kubahagarika kugira ngo tumuhe ijambo kuko nk'uko yababwiye yagitangira nta kanya gahagije afite ahagarukira rero ubwo muranyemerera tuze kumuha ijambo arangiza igitekerezo yari afite ariko hagati aho ndagira ngo njye kuri Bwana Ali Abdul Karim nako kuri Bwana Jacques Barak wumvise mugenzi wacu uko yari atangiye abisobanura nari ndimo mvugane nawe warabikurikiriye cyane tugeze no kubigiraho ibiganiro mu bihe byashize ubona bidatangaje cyane ko urwango na munyangire bishaka kugera ku kigero nk'iki ngiki aho FPR ishobora gutinyuka ikavuga ngo ntabwo Museveni yigeze abafasha ariko Bwana Barak mbere yo gutanga igitekerezo cyawe mbabarire nk'uko nayo mbivuze Bwana Reza agaruka ariko wenda iki kibazo waba ugitekerezaho mugenza kugarukaho reka nsubize ijambo Bwana Ali arangize igitekerezo Bwana Ali reka tukugarukeho umurongo wawe warucitse wakomeza ugatanga igitekerezo cyawe
mumbabarire cyane urakoze cyane mumbabarire nababwiye ko ntari mu rugo so ntabwo binyoroheye ariko mumbabarire na I hope ntabwo byongera gucika so aho nari ngeze rero nababwiraga nti Museveni yafashije abantu mbere na mbere n'umupanafricanist bisobanuke so ashaka yuko buri muturage wa Afurika w'impunzi ataguma ari impunzi we atanatotezwa rero igiye nibyo koko yari muri UN baragenda na Habyarimana bari hamwe baragenda simpamye yuko yarazi umunsi bazagendera ariko agomba kuba yarafite idea kereka iba intelligence itarakoraga kandi nzikwe igomba kuba yarakoraga yarafite idea wenda igihe bagendeye ntabwo aricyo yaremeranyije nayo ko ntabwo warindira ibyo ariko igikuru n'ikihe rero bagiye of course bahise Rwigema apfa bwigema amaze gupfa icyakurikiyeho nuko intambara of course hashize nk'ukwezi kumwe gusa cyangwa ukwezi n'igice intambara igenda nabi cyane abakuru barapfa ibiki biragira byagiye kugera mu mpero z'ukwezi kwa 11 muri 90 ugiye mu 1990 nta musirikare wa FPR kereka wenda wari wakomeretse ari mu bishugi cyangwa ari bataza hari uri ku butaka bw'u Rwanda bose bari bagarutse Uganda Museveni mamushyiraho pressure isi ibihugu byose mushyiraho pressure yuko agomba gukora iki yuko agomba kubatanga ariko arabahisha ibyo bakoraga byose yabakaga mu nguwo Museveni yarazi yuko aho ari yabaga baje kumubonana n'inzu yishyurwaga na leta ya Uganda yishyurwa n'umu expatire turi tukakabayija aba ahantu hitwa Runguja niwe yabyariye n'uriya mwana anje niwe yavukiye niho
ubwo aho ngaho uri kuvuga mu we mwaka bwa nari kugira ngo bisobanuke
muri kuva Kagame agarutse avuye Levenport agarutse urugamba rwaratangiye we yaje abantu ba withdrawing yaje bari muri process yo gushaka kugira ngo ba withdrawing mbese ibintu intambara yahinduye isura imeze nabi
aho rero niwavuga ko ngo bagerageje kwaka ubufasha Perezida Museveni ngo akabubimba Kagame mwumvise ko aravuga ngo yaratutswe cyane ibitutsi byinshi ariko ngo akomeza yinginga amusaba ngo ibikoresho undi ngo arabibimba ngo ndetse ngo hari n'ibyo batumizaga ngo akabifatira
Bwana Axel imfashanyo ya mbere umuntu ashobora kuguha ni ukuguha icumbi niba barabacumbikiye bakabona aho batrainingira abantu za nyakivara bakabona ibyo bakora byose mu birunga bakajya he bagakora ibiki bakajya gutera ruhengeri bakagaruka mu birunga ibirunga hari muri Uganda ntabwo hari mu Rwanda iyo za gisoro zose hehe hariya za kamwe zose aho bari ni muri Uganda ntabwo hari mu Rwanda umuntu agwaye aho ngaho nubwo ataguha ikindi kintu icyo ari cyo cyose ugomba kubimushimira ariko noneho tugiye on record kubyabaye abarwaraga bose abakomerekaga babagaruraga aho ngaho nakubwiye ko Kagame indege ze yazuriraga muri Uganda iriya ubona yigeze kuza hano London bashaka kumufatira baracika yagiye mu Bufaransa ubona inzika afitanye n'Ubufaransa Ubufaransa aza bashatse kumufata anagiye nabo bashaka ngo bamufate n'umubiriji bashaka kumufatirayo ariko Ubufaransa bashaka kubikora ariko muri Uganda yagenda kuko ashaka abakada bahari bose biki byose amanama batugira ibiki byose ariko kose ntabwo twabikoraga ku mugaragaro twabikoraga nyine nk'inyeshyamba
birumvikana kuko nk'aha hari ahantu Uganda ari ahantu bavuga ngo aho Kagame avuga ko ngo Museveni ngo atarazi ko abanyarwanda batangiye guhabwa imyitozo nawe urabivuze uti twabikoraga nyine mu ibanga ariko noneho ngo hari umusirikare wabwiye Museveni ko abanyarwanda barimo guha imyitozo abasomali no abanyarwanda noneho Museveni bakavuga ngo Museveni yohereje Kagame kujya kureba abo basomali barimo guhabwa imyitozo Kagame agezeyo asanga ari abanyarwanda bari baravuye Burundi barimo guhabwa imyitozo ariko birumvikana ko no kujyayo kwa rukubaha gusa yari asanzwe abizi Kagame ngo yaraje ngo abibwira Museveni avuga ko ngo nta basomali yigeze abona
ariko
bakomeza bavuga ko Museveni yabahaye Salim Saleh ngo abafashe abahe ikintu cyose
kandi uzi ko Salim Saleh yari inshuti magara ya Leta Rwigema kandi nyine yarafashije n'urwo rugamba bararufashe cyane ni ibi bintu turimo kwagiwenga mu by'ukuri ni uguha Kagame agaciro n'ibinyoma bye ni uguha ibinyoma bya Kagame agaciro ariko for the sake kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe nakubwiye nti umuntu aguha icumbi akaguha wuba akaguha aho spring ngira aho abarwayi bawe aho ukorera logistics aho zinyura n'ibiki byose ikindi ubushaka niki
ariko harimo n'ikibazo bwanari unyemerere wenda kukomeza kubiganira wa magani ibintu nk'ibi ngibi biciriritse byo mikararonga yise ko ari ibinyoma bari abantu ari abanyabinyoma rimwe na rimwe harijya wa mugani umuntu aba ari gusa nk'ubaha agaciro ariko ni ngombwa kugira ngo abanyarwanda babisobanukirwe uribuka igihe ibintu bikimeze neza batumiraga Perezida Museveni ngira ngo hari n'imidari bamuhaye
niho nari ngiye aho ngaho
Perezida Kagame Muyinga ubwo wakomeza wenda ukatwereka
niho najyaga
ibyo bishobora kuva kuri urwo rugero bikagera aha ngaha turi kubona mu
gihe absolutely niho najyaga Museveni yajyaga i Rwanda bakamwakira nge nakwibwiriye yuko Kabarebe yanyibwiriye n'abatijimo imodoka natwaye yo kugurisha ya Hiasi itarabona nomero ikirimo kuba process n'amanomero muri finance by deni amanomero yabonaga kumuhima I think baravuga bati nta nomero yabona bashaka imodoka iri butware abajepe baherekeje Kagame ajya gukonsulta Museveni yajya ni buri cyumweru yabaga yagiye either washitura cyangwa se kujya guhura nawe waho Museveni yabagari amwinginga arimo kubafasha arimo gukora diplomasi n'ibiki urabona igihugu cyari kikiri fragile iba kiva muri genocide ubwo ngubwo wavuga ngo umuntu ntabwo yigeze gufasha yaragufashije muri mu bintu byose uribuka ibintu bareze General Kayumba yuko yazanye aba ba clear shot bari bashinzwe international development Kayumba se yagiye kubazana batavuye muri Uganda atari Museveni arimo kubafasha yaba se atarabafashije akabafasha bamaze kugera muri leta akagira ibiki ubu nibyo barimo kumuha cyangwa nibyo bamutuka bavuga ngo bafite ishyari sasa bibagiwe yuko iyo yazaga bamwerekanaga nk'uko bivuze yuko ari umuntu wabafashije bakamukomera amashyi cyane ibintu byose bigacika bakagira actually ibyo ngibyo by'abanyarwanda gukunda Museveni cyane nibyo no kumukomera amashyi cyane nibyo byateye Museveni Kagame ishyari asanga ati uyu muntu barimo gutera amashyi cyane uyu muntu bakunze cyane n'uyu nguyu kandi uziko Kagame agira ishyari amugirira ishyari ikindi nakubwira nuko njye mfite inshuti zanjye z'abasirikare ba Uganda barashwe bahereke batwaye amakamyo y'amasasu bayatwara mu Rwanda barabasumwe umwe bamurashe akira hatoya mu misozi ya Kabare umuntu ukuza akavuga ngo Uganda ntigeze bafasha cyangwa Museveni ntigeze bafasha ni gitoya ni umuntu kuba gitoya cyane ariko ntabwo ari bigomba kudutangaza ko tuzi yuko iriya leta ishingiye ku kinyoma tuzi yuko abanyarwanda bahindutse abanyabinyoma ntabwo ari ibyo gusa Bwana Axel iyo Kagame ahagurutse akavuga ngo RNC ni test group n'abambari be bakaza bakabivuga aba ari byo mutwebwe na Kagame ni ndi umuteroriste si Kagame umuteroriste ariko sinibaza bakabivuga bakihandagaza bakabivuga iyo Kagame avuga ngo RNC niyo yateye ibisasu mu Rwanda ngo yica n'abantu ni ndi utazi yuko aribo babikoraga yarashyizeho special unit yo kubikora itera abantu itera abanyarwanda ibisasu ngo bashake ngo babeshyere ngo ni General Kayumba intwari yacu Patrick Karegeya muntu babikoraga munene si yabikoraga nindi tazi yuko Kagame abeshya yuko abanyarwanda bameze neza kandi bameze nabi ibyo yavuze ngo yajije Sendashonga hashize imyaka 20 n'ingahe yarebe bihakanye yuko bari yacetse ko atari bavuze ntiyaje akabyira atayiko ngo yamwishe ngo kuko ngo Sendashonga yakoraga gahunda yo kujya gukora ku wabikora na Salim Saleh byari byose so ibyo bavuga rero no kubiganira no kubitesha agaciro kuko ukuri baba FPL barabizi baba abanyarwanda basanzwe barabizi n'ikimenyimenyi abanyarwanda bamwe nibyo niyo mpamvu nabitangiriyeho bavuga ko ari Uganda yateye u Rwanda iyo Museveni adasupportinga FPL ngo ashyire na ntuze online agakoresha n'imbaraga zihagije kuri za diplomasi ntago FPR iba yaragejeje mu 2021 ikiriho nibura as an active unit ariko byarageze bigera muri 2022 bageraho bajya ku murindi noneho batangira kugira noneho bakajya banyura muri Uganda directly n'abantu bagenda amabisi agenda y'abantu bagiye gusupportinga ntuza yashobora kubabuza hari gome hari abantu barebaga yuko nta activities za FPR ziri muri Uganda ariko urashaka kumbwira ngo igihugu cya Uganda nta intelligence gifite ihagije cyangwa president ashobora kumenya ibirimo kuba kugeza aho agira ariko yicaga igisha akavuga ati barimo kwirwanira barahohotewe nabo babaye nkatwe igihe twari Tanzania natwe tugomba kubareka nabo bagakora ibyabo cyangwa tukabafasha uko bashoboye bakagenda iki kibazo kikaba kirarangiye
kandi abyuka ariko wenda ntabwo ikibazo ngiye kubaza bagisubiza kuko ntabwo uri umuvugizi wa leta ya Uganda cyangwa se umuvugizi wa Museveni ariko se iyo ushubije amaso inyuma ukurikije n'uburyo mwarimu Uganda mwarimu bayeho utekereza ko perezida Museveni ubungubu adashobora kuba arimo arogretinga cyangwa se yicuza icyatumye ahubwo ashyigikira Muvoma yaje kumera uko imeze ubungubu
ntago mpamya yuko ashobora kurigretinga kuva ku individuals bamwe bakoze iki ni nk'uko nanjye njya kuri radio nkakubwira ngo ntago ushobora kurigretinga ariko nabaye muri FPL ariko ndigretinga mba disappointed cyane very strongly disappointed n'ukuntu ibintu byahindutse ahubwo abantu wakwita ngo n'interahamwe zateka inzova FPL ikaba ibehevinga nk'interahamwe ubuse wambwira ngo FPL itandukaniye he na MLND ko iri hanyuma ya MLND ni leta imwe ni Muvoma imwe n'ibindi biro ni maonesho bafite interahamwe arizo ntore bafite inkomamashyi cyangwa akazu ariwe Kagame n'umugore we n'abandi bakeya bafite iyo ugereje kuvuga barakwica bakaguhashya nubwo waba uri umukamarade ntabo kamarade bahaba uribuka bakamarade so ntabo bitandukaniye ubwo byo biri wasi kuko nibura MLND yo ntiyakurikiraga abantu hanze ngo ijye kubica ngo impunzi ijye kubahungeshwa aba barabikora so simpamye ko ari guretinga kuko we yabikoze in good faith kandi abikoze abanyarwanda bamwe barasubira nuko bongeye bagahunga aba disappointed gusa burya uri guretinga ikintu uvuga uti nta kintu na gito cyavuyemo no gusubira mu Rwanda byaduhaye byari new wins cyangwa byadushubije identity twari twarataye nubwo iyo tujyana ari hose tugenda nk'abanyarwanda kuko iyo identity twarayibonye ariko burya hari bayitwambuye n'ikimenyetso abanyarwanda basubiye mu Rwanda barabwiye ngo ntago ari abanyarwanda barabirukana abona kubwira ngo 2022 urakoze
ndabyumva ariko iyo leta yagiyeho nawe hari abandi banyarwanda nayo yambuye ubunyarwanda n'icyo kibazo ibintu byo mu byacu bari gatebe gatoki
nakubwiye yuko ibyo twarwanyije muri 1990 ubu ibiriho ubu ngubu biri hanyuma yabyo niyo mpamvu twebwe twabirwanyije akaba ari cyo mpamvu cyarenginga abandi banyarwanda twari hamwe tubirwanya nabo bakabaye bavuga bati no ibyo twarwanyije ibiriho ubu ngubu biri hanyuma nabo bakwiriye kuza ahubwo bakatujoyininga bakaturwanya niyo mpamvu tugomba gukora uko dushoboye tukareba ngo duhumurije bariya abantu bari muri FPL Kagame yahinduye ingwate kuko tuzi yuko benshi bazi yuko ibyo barwaniye nabo babaye disappointed cyangwa atari ibyo barwaniye nta muntu warwaniye muri FPL warwaniye ngo abanyarwanda babonabone
mbere yuko ngureka ngo ugende kugira ngo duhe n'ijambo n'abandi batumirwa bacu b'uyu mugoroba ndagira ngo wenda ugire akantu gatoya usubiza ku cyangwa se igitekerezo duha kuri aya masezerano FPR Inkotanyi uyu munsi niyo turi bwibandeho cyane twe biri kwereka abanyarwanda ko mu by'ukuri bapfunyikiwe amazi FPR Inkotanyi rero ubungubu yasinyanye amasezerano n'ishyaka riri ku butegetsi mu Burusiya kandi Burusiya nabwo aho buhagaze ku muruhando mpuzamahanga mu birebana n'uburenganzira bwa muntu cyangwa se n'uburyo politiki yaho ikorwa ibyo abanyarwanda benshi barabizi ibi ngibi ubwabyo byagombye kwereka abanyarwanda iyihe sura ya shyaka ryo ku butegetsi iwacu mu Rwanda bwana ari mu minota mike cyane
urakoze cyane ibiharo bihuriye na biriya turimo kuvuga tumaze kuvuga nonaha bahemukiye Museveni ahubwo batangira kugira izindi nshuti nazo atari inshuti izo bashukana uribuka yuko Kagame yari ashyigikiye uriya mugabo wa Congo ninde wabaga i Lubumbashi nibagize izina rye uriya wari
Katumbi
ariko wabonye ukuntu we ntago Kagame ntago yashakaga yuko Kisekedi agiye ariko wabonye yuko Kisekedi yagiyeho akihindukira ugasa nkaho bakatumbi batabaho atabazi so nikomeze nikoyihindura n'ubu rero ubungubu kugira ngo atangire gufatana n'abarusiya nuko batangiye kwivana kuri Westi kandi Westi ariyo yaramufashije cyane niwe wamuhagaza honors degree niwe wamuha imfashanyo niwe wamuhaga amafaranga niwe bamuhaga icyo gisirikare cye nibo bagiraga ibiki nibo bicaga ijisho agakora ibyo akora bakamwikira ijisho bakamuha table d'honneur bakamushyira kuri table d'honneur bagakora ibiki ibyo rero ni ukubaka ikinyandeti ibyo twababwiye rero abantu bose bamwegereye barabibonye barabibonye kuko bigaragaza yuko we nta nshuti agira kandi atari umuntu ushobora kwizerwa bya bino wa mugani kabisa Kagame ari urugira bamugira ijisho bamuvuye ijisho aribikanura baramufashe bashyiramo amafaranga bashyiragamo amafaranga atari hasi ya biliyoni imwe n'igice buri kwezi y'amadolari buri mwaka y'amadolari mu Rwanda niyo development irimo kubona yibaga kongo bakamwihora kandi abandi bafatira ibihano ariko niko ameze agomba kubigira icyo nshaka rero nkubwire nuko n'abarusiya azagira abahemukire iba bizatinda so ntabwo ari igitangaje gusa ni kwa kujarajara abashakisha ariko kuri njyewe ndabona naguma akora ibyo ngibyo uko ni ku isi igenda imubona yose ni ku igenda imumenya nabo barusiya bazamubona nk'uko aba wese babyiboneye ibyo arimo gukora uzi yuko rimwe na rimwe Amerika ibishaka ngo yibukoranye no gukorana nayo ijye kuzana abarusiya ariko ashobora kuba yabikoze kugira ngo abone igitutu kirimo kumwegera kugira ngo azakore iki azavuga ati ninjye agent wanyu hano kugira ngo bamufashe ko abarusiya bamufashe nk'uko babonye bafashije uriya wa Syria Assad bishobora kuba aribyo
ariko timing yabyo nayo nayibajijeho cyane cyane muri iyi minsi barimo bitegura gukora inama ya cogamo bagakora ikintu nk'iki ngiki muri kino gihe nabyo sinzi niba ari ibintu byatekerejweho neza ariko ubwo nabyo birerekana ko
ntabwo ubona igihugu umuntu atwara muri Commonwealth yarangiza akagisubiza muri ONEF iba ari ONEF iri iyoborwa na
mushikiwabo
urabona niko ameze ni akajagari ariko ingaruka z'ibi bintu byose ruzaba u Rwanda uzagenda ubibaze ibyabaye kwa Syria cyangwa ibyabaye kwa Saddam ntabwo ushobora guhondanisha bino bihugu bikuru ngo bikire izi ingaruka zabyo zaba ku Banyarwanda ariko ikibazo Kagame buri genda avuga ni past tense ntabwo Kagame akiri ikibazo kuko ntawe utazi yuko ari yabaye ikibazo ikibazo cyamaze kugaragara mu gishakira umuti ikibazo ni abanyarwanda bakimuri inyuma kutareba ngo ingaruka za bino bintu zizaba iki ku gihugu cyacu iyo nicyo kintu nibaza n'ubu ngubu kuko iyo ubaye inshuti ya West ikaguhaga gusapotinga ikagukingira ikagira ibiki warangiza ukayihinduka ukajya gufata ahandi muri East byanze bikunze ingaruka ku gihugu iba mbi cyane ntabwo urugero rw'ibihugu byinshi cyane ngo urugero rwa Syria ibyayibayeho uzi Iraq ibyayibayeho uzi ibyabaye kuri twebwe dufite na mine niwe muri Uganda ariko uzi ibyabaye kuri Kabila ibyo byababayeho so ni ingero ni nyinshi cyane ntabwo ariko reka tubirekeraho ngo kuri izo ni
intuza zihanganye ikiganiro
n'ibindi bihanganye urakoze cyane mwakoze cyane rero
mugemere cyane bwanari ndagushimiye rwose kuba mu mirimo ikomeye irimo ubonye akanya ko tuganiza kuri uyu mugoroba byari ngombwa
murakoze abakomerede bambabarire mbasize mu kiganiro ntabwo ari ku bushake bwanjye murakoze cyane
urakoze cyane arakoze cyane rero bwanari ku bitekerezo byiza aduhaye kuri uyu mugoroba reka rero duhite dukomeza kuko nyine umwanya nyine urimo uragenda uguruka reka dukomeze nsubira kwa bwana Jacques Baraque bwana Jacques Baraque rero mbabarire byari ngombwa ko duha ijambo bwanari kugira ngo abashe gukomeza ibikorwa arimo mu rugendo arimo ndagira ngo nkugarukeho bwana Baraque wakurikiye ibyo yatubwiye ndatekereza ko wenda wowe ushobora kuba ubibona wenda birumvikana ko ari umwe ushobora kuba wemera ngo nawe n'ibindi wenda mutemera ngo neza cyangwa se ubona mu bundi buryo ndagira ngo nawe rwose mu minota nk'icumi utubwire icyo utekereza kuri ubu buryo bwa leta ya Kigali bwo kuvuga bati Museveni nta kintu yigeze atumarira ubwabyo ubwaje ubona kugira ngo bigere ku rwego rwo ntabwo natinya ko bakora urwangano rwarenze umupaka ubona ibi bintu biterwa n'iki mu by'ukuri ubona bigifite igaruriro ijambo ni ryawe
murakoze bwana Axel kumi ijambo kandi banze nshimire bwana Ali ku bitekerezo na analize nziza akoze kuri iyi ngingo kandi nkumva byinshi yabivuze nkaba mfite indi vole nabivugaho surtout ku byerekeye iyo mfashanyo ya Museveni paraporo yo guhakana kwa Kagame yuko Ubugande butigeze bufasha FPR mu ntambara cyangwa se mu gutsinda intambara batsinze njyewe ndaba muri iyo sije haba hari buze kubamo navuga deux volets ivuga ko yemeza yuko Museveni yabafashije n'indi vole ishaka kumenya nimba Museveni atarabafashije ninde wabafashije bwana Kalijabo tuzi neza yuko impunzi z'abanyarwanda zari ziri mu Bugande no mu Burundi muri Congo muri Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bya kure by'abari muri Europe cyangwa se Amerika ariko impunzi zateye u Rwanda zivuye mu Bugande ntabwo twabonye impunzi z'abanyarwanda zituruka muri Tanzania zituruka mu Burundi cyangwa se zituruka muri Congo origine départ y'intambara yari mu Bugande donc kandi ari perezida Museveni wari perezida icyo gihe déjà à partir de ça guhakana yuko Ubugande butigeje gufata FPR mu ndwano zagize na armée régulière y'icyo gihe ya Habyarimana vraiment navuga yuko ari ikinyoma gikomeye cyane iyo wakigira umwana utigeze urangiza école primaire ntabwo ashobora kubyumva bwana Ali yabisobanuye njyewe ntabwo nabaye mu Bugande ntabwo nzi ukuntu impunzi z'aho ngaho zabagaho cyangwa se n'ukuntu imfashanyo bagize ibyo twabyumvaga turi kure ntabwo mfite les éléments nk'izo Ali afite kugira ngo adefende impuzanyo ariko hari ikintu kimwe twese twemeranaho nuko FPR yatatse u Rwanda ivuye mu Bugande noneho mbwira ukuntu njyewe naba mu nzu yawe bwana Axel nkajya njya kwiba nkataha iwawe hanyuma wowe ukaba ubizi ariko ntujye kundeye cyangwa se uniporte plainte ku basirikare gukomeza ukanyakira iwawe nkaba nkakora ibyo nshaka donc déjà kuri iyo niveau ni support imwe ikomeye itabaho kandi nta yindi support ushobora kubona iruta iyo ngiyo surtout iyo uri mu rebel kugira ahantu ushobora kugira comme arrière base cyangwa se base yawe yo kugira ngo ukure ariko njye bwana Axel njyewe ikinyeteresa muri ibyo byose mbona abaexperi benshi bandika bakavuga na FPR yayo ubwayo nyirayo Paul Kagame agahakana yuko Uganda atariyo yamufashije intambara irahenda kwirwana kugira ngo ubone amasasu ni logistique imwe iri très sophistique mu bintu le super puissance zikontrola ku isi kandi zifite abantu ku isi hariho hose bari babikontrola ni commerce y'intwaro u Rwanda rwari rufite à peu près 15,000 hommes y'abasirikare noneho ushireho muri 94 ushireho n'abasivili bamwe bari biyangaje kugira ngo entre guillemets badefende territoire yabo ushireho n'igihugu cyari gifite coopération militaire n'Ubufaransa nubwo Ubufaransa babeshyira abasirikare ba Germana ko bari soutenu par la France bafite ariko c'était une armée régulière donc rébellion ingana nk'iya FP kugira ngo itsinde une armée régulière nk'iya Habyarimana yagomba kuba ifite impuissance de feu équivalent ou supérieur niba Kagame atarashoboye kubona ibikoresho byose yashakaga kugira ngo ashobore gutsindira intambara ibikoresho yakoresheje byavuye byanyuze muri iyo nzira kandi amafaranga yatumye afinansa iriya ntambara yaturutse he njyewe nibyo bibazo njyewe nipoza ko ibindi byo lezerema zirahari turazifite ariko iyo ugeze ku ruhande rwa esper icyo gihe kugira ngo urebe ukuntu yabaye finance puissance de feu yari ifite icyo gihe kugira ngo ishobore gutsinda une armée régulière kandi ageri icyo gihe mu Rwanda ushobora kwibaza aho iyo puissance de feu yaturutse ni naho iyo ageze kuko nta analyse n'imwe kugeza n'ubu ngubu yari yatwereka ibitubwire ati ngo nubwo dore capacité de frappe ya FPR yari izi n'iyi ingabo za Habyarimana tuzi intwaro bari bafite for the sap yabo yari izwi ibiki byo hakujya utsinde intambara nk'iyo ngiyo uri mu rebellion uri muri situation ou d'affiter soi-disant support militaire y'igihugu cyakwakiye hari ibibazo byinshi umuntu ashobora kwibaza reka ng'urugero urebe muri Chade ibyabaye urebe suite ukuntu imaze kumera abarebeli bafite ubushobozi bwinshi cyane kubera ko bari muri nord kandi muri nord tuzi neza yuko intwaro zirahari nyinshi zishobora gudestabiliza Chade ariko abarebel malgré la mort ya président Déby ntabwo bavuga bati ngo bajye kwata ngo kugira ngo baranverse le pouvoir ahubwo baravuze bati ngo dukore cesse le feu dutegereze kugera igihe enterrement ya Déby ya de fin le défun président Déby Isabelle ariko mu Rwanda ndumva indege bamaze kwirasa muri ako kanya position zose za FPR zahise zihinduka kandi imirwano iratangira ninde wadusobanurira aho iyo puissance de feu ya Kagame yaturutse n'ukuntu yabaye constitué kugira ngo ishobore guhirika ubutegetsi bwa Habyarimana nimba Museveni atabifitemo uruhare iyo question la réponse à cette question izatuzanira réponse ku bindi bibazo duhora twibaza
ariko aho ngaho bwana Barake nibaza ikibazo ibibazo wibaza nibaza ko n'abanyarwanda benshi babyibaza ndetse n'abakurikira ibera mu Rwanda gushyira ahagaragara ibintu nk'ibi ngibi bigakoreshwa bikandikwa binyuze muri kabine y'abanyamategeko bo muri Amerika nka kuriya bigashyirwa ahagaragara isi yose bireba kandi ari ibinyoma byambaye ubusa ubwabyo ubona bigaragaza iki ku isura ya leta iri I Kigali bwana Baraka Twihuse
hari ikiganiro nagize na bwana Serge hari ikintu twebwe abanyafrika tutatwageraho tutu abaturage ni guhora tureba duti ngo ngo kubera ko byanditswe mu Bubiligi byanditswe mu Banyamerika byanditswe mu Bafaransa kabine ya hano ya gutya ngo ibyo bintu bishobora kuba bifite importance kuruta ibyo twe tuvuga cyangwa se twe ubwacu abanyafrika bavuga ubwana asetereje nta na 1% d'importance natanze kuri iyo rapport en tant que muturage nta kintu bimariye umuturage uzi ibyabaye uzi verite nta kintu bimariye na gatoya nta n'ikintu bizamarira umuturage uri mu Rwanda iyo ntambara y'ibyo bigambo y'ibyo byandiko ni intambara iri hagati y'abo bantu tutarashobora kumenya naturi yabo yabafashije iyo ntambara icyo gihe kugira ngo ibintu ko byabaye muri icyo gihe bimere uko byabaye njyewe nimba Amerika yandikiye abafaransa ngo ndibo babikora nta kintu bimbwiye na gato niba yivuze ati ngo ni responsable abafaransa nibo responsable c'est au français de se défendre ntabwo ari njyewe ntabwo ndi umwavoka w'abafaransa nta munyarwanda n'umwe uzi ibyo abafaransa bari barimo cyangwa se izo za kabine ibyo baba barimo ninde uba wabishyuye iyo wenda biba biri kuvuga ati ngo amafaranga yo kwishyura abo amakabine ni amafaranga y'imisoro ari buturuka mu banyarwanda icyo gihe dushobora kumenya ariko nta muntu uzi ukuntu ibyo bintu byakozwe kandi uzi neza yuko ibyo bintu byakozwe hari abantu bishyura ntabwo babikoze gratuitement
ubundi byaba mu gihugu kigendera ku mategeko ibintu nka biriya byagombye kuba byaraciye no mu nteko ishinga amategeko ariko ibyo wacu ntabwo twakwirwa tubitindaho wenda wakwihuta bwana Baraka kugira ngo duhe ijambo na mugenzi wacu
ibyo bibazo nibyo tugomba kwibaza twebwe en tant que abaturage espere yatsinze ite ingabo za Habyarimana zatsinzwe gute ubwo muri ireponse ziri muri ibyo ngibyo bizatuma tumenya imitego twagiye tugwamo ikindi nanone bwana Axel muri enquête zose zakozwe muri biriya byo kurasa indege bavuga yuko misile zari z'abarusi mukanya mwavuze abarusi ariko zikaba zaraciye mu Bugande nta enquête nimwe yigeze ikorwa ngo abantu bajye mu Burusi babaze serivisi zo mu Burusi babaze ati ngo hasohotse misile zingana zimeze gutya zifite seri n'izi izo misile zagiye he Uburusi ntabwo zatubwira nimba ari ve ufo le misile zarashe iriya ndege nimba ari misile zabo nta communiqué officiel ntabwo ibyo bintu umuntu azi traçabilité y'izo misile ntabwo umuntu azizi kandi bakavuga yuko izo misile zanyuze mu Bugande nimba Ubugande butara supporte FP ni gute misile zagera mu Bugande kuva ari mu Bugande itabizi zikaba acheminé kugera ku Murindi zikagera i Kigali bakazikoresha hari indi parti ya enquête iyo muri biriya bintu byose by'imfashanyo itari yakorwa duhora tumva nk'abafaransa ngo nibo bakoze ibi n'ibi duhora tumva ariko bavuga yuko misile zarashe indege zavuye mu Burusi zica mu Bugande ku Murindi zigera muri Sende ntabwo iyo parti nta enquête nimwe yari yakorwa kuri iyo buriyo sana ariko uzabona bese batugira ngo misile ngo balistique ngo bari kutwereka za trajectoire byanuze no ibyo ntabwo bitwetse kuko turabizi abari bari I Kigali babonye ku misile za yagiye iturutse inde ibyo byo abantu bo barabije ariko provenance traceability aho izo misiri zaciye ntabwo batubwira exactement donc rapport zose zikorwa ubungubu ce sont des rapports bidon abantu bose bavuga ko ubugande ngo tangiye guhakana ko ubugande butafashije ifoko ahantu bamenye yuko iyo ubugande butaba buhari ntabwo esperi yagutsinda iriya ntambara kubera iki se batatatse baturutse munuza mu Burundi kubera iki batatatse baturutse muri Congo ariko bakataka baturutse mu Burundi savegire ko d'une manière ou d'une autre hari un accord tacite na nuza nawe Museveni nawe ntabwo yabateye ngo abatere ngo abirukane mu gihugu cye gukora ko bateye u Rwanda deja iyo point yerekana yuko hari siko y'Ubugande par rapport iyo rebeli urakoze Bwana Axel
urakoze cyane Bwana Jacques Barak urangirije kuri poe kuri arigima ikomeye cyane kuba barateye u Rwanda ariko Museveni ntabirukane ati ni ukuvuga ngo na bufasha burenze ubwo ngubwo bundi yashobora kuba usiye ko tunabizi neza ko yabahaye bufasha burenze aho ngaho ibyo nibangarizwe na bose bwana Patrick Warera yereka mbanze ngushimire kuba wihanganye bagenzi bacu bakabanza bakagira ibitekerezo baduha ndibaza ko nawe nubwo wenda wari ukiri muto ariko wakurikiranaga ibyaberaga mu Rwanda twagize amahirwe twabanje kugira amahirwe yo kuvugisha uwabaga Uganda akatubwira uko ibintu byari bimeze mu kanya tuvugishe Jacques Barak ubirebera ku ruhande nk'umuturanyi wo mu gihugu cya Congo nkawe rero wari mu Rwanda mbimbere yumvishe ibintu nk'ibi ngibi byandikwa na FPR ko nta bufasha bigeze bahabwa na Perezida Museveni ubwawe bikwereka iki nyuma y'imyaka yose kuki ari ubungubu babivuze nyuma y'imyaka hafi irenga 30 kana Patrick Wariraye
ngo murakoze cyane Axel muranyumva neza
enda kumva
murakoze cyane nanjye kuba mumpaye akanya kugira ngo ngire ikintu uvuga kuri iki kintu ndagira kandi ngushimire bagenzi banjye yaba ari Abdul Karimu cyangwa se ndetse na Jacques Barak kundi bagisobanuye mu by'ukuri ikintu kibabaje cyane nuko ntabwo abanyarwanda nawe wagira ngo ntabwo tujya twigira ku mateka ntabwo tureba ibyahise ngo tubivanemo amasomo iyo urebye FPR nyine iri kwita kumva ivuga yuko itafashijwe n'ubugande byerekana nyine ukuntu FPR navuga kugeza ahantu habi kubera yuko sinzi nimba wenda mubyibuka ariko kuva FPR afata ubutegetsi 1994 kuko ibindi babisobanuye neza kandi numva nta kintu kiri nakongeraho ariko kuva FPR afata ubutegetsi 1994 niba uko ukuntu Museveni yakirwaga mu Rwanda mu myaka kugeza ejo bundi rwose vuba cyane ndumva mugenzi wanjye ariyo yabije bikomojeho gatoya ariko Museveni yakiraga mu Rwanda afite abanyarwanda benshi bamushyigikiye kubera icyo kintu kubera ukuntu ubugande bwafashije FPR kugira ngo ishobore kugera ku butegetsi n'ikimenyimenyi Museveni yahawe umudare n'uriya mugabo uyoboye igihugu cy'u Rwanda yamuhaye umudare yuko amushimira imfashanyo yabahaye Museveni nawe muramwibuka nduva yarigeze yivugira ijambo avuga yuko bafashe u Rwanda ngo nta kintu bafite ko ariko ubungubu noneho bafite amafaranga menshi n'iki byose kudaho nta hantu bajya ibi rero aho ngo nari ntangiye mvuga ni biragaragaza aho FPR igeze kuko burya iyo utangiye sinzi ukundukira abantu babivuga utangiye kwihakana cyangwa se kwihakana cyangwa gucira ku muntu wagufashije nk'uko Perezida Museveni yafashije FPR biba byerekana yuko mu by'ukuri FPR yayindi yafashije nta ikibaho ahubwo hari indi FPR nshyashya cyangwa se FPR yivuguruye ukundi kuntu ikaba itandukanye cyane na yayindi FPR yafashe ubutegetsi 1994 kubera yuko ntabwo byumvikana ukuntu ibi nayo nabisomye ntabwo byumvikana ukuntu abantu bavuga bose bagiye ngo batanga ubuhamya bagiye bagaragaza ngo yuko ukuntu nyine ko ubwa nta kintu bwakoze ko nta kintu bigeze bubafashaho ko bifashije mbega ko nibo bakoze igikorwa bakaza bakagera hariya bagafata ubutegetsi bakirukana ingabo za Habyarimana ibi rero ariko nanone icyo ngiye cyanshinyishije nuko ndi gusoma ibintu kugihe nagiye muri commentaire by'abantu bagiye bandika byinshi mu byukuri 99.99% kw'ijana abantu bose bavuga yuko ibi bintu ari ibinyoma ni naho banibuta bati nyine bati se mwari none harya mwabaye abasirikare muri hehe harya mwitorezaga hehe harya mwahagurukiye mujya gutera harya iyo mwakoraga ropuri mwiropuriyaga hehe ku buryo nyine ibi ngibi biza kugaragaza nyine uko FPR aho igeze ubu ngubu FPR nikigira isoni FPR ntabwo ndetse FPR nta nubwo ikimenye ikiri cyo nta nubwo ikimenye n'aho yavuye nta n'uwatinya kuvuga ko itazi n'aho iri kugana ibyo ngibyo bigaragazwa n'iri yagingo ya kabiri ruvuze y'ukuntu basinyanye amasezerano n'abarusiya iyo uzi FPR ukamenya ukuntu ageze ku butegetsi ukamenya ukuntu yewe kiriya gihugu kujya kumva yuko iri gusinyana n'amasezerano n'abarusiya ahubwo njye nabwira abanyarwanda ababishoboye bari bavanamo akarenge kabo kubera yuko bigaragara yuko ya mashini cyangwa muri moteri y'ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda yakwamye ku buryo rero njye mbona rwose ikintu ahubwo wenda yakongeraho cyangwa nakongeraho njyewe akakanya ni ukugira ngo mbwire abantu yuko ba bantu bajyaga bavuga yuko batekereza yuko FPR ikomeye FPR nta mukomerere yayo kuko umuntu ukomeye ntashobora kuvuga ibintu nka biriya ntabwo ishyaka rikomeye rishobora kugira ngo ryihandagaze ritanga amamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyarwanda kugira ngo bajye kwandika raporo nk'iriya iri gusezereza igihugu cyabafashije ahubwo FPR yagombye kuba yarakoze ibishoboka byose kugira ngo ubwo bufasha yahawe ibukoreshe neza noneho impamvu zatumye yagura intwaro by the way za Uganda kuko sinzi niba mubyibuka uwo bivuze muri 90 FPR itera byaravuzwe yuko intwaro yateresheje ari intwaro za Uganda intwaro zafatwaga ku rugamba uko abategetsi b'icyo gihe babivugaga nabo bavugaga yuko izo ntwaro zabaga zivuye muri stock ya Uganda intwaro za Uganda uyu munsi rero kugira ngo bahindukire baze kuvuga kereka niba bari kubigira abantu bavute ejo bundi abantu batakurikiranye amateka y'intambara ariko ibi ni ibinyoma kandi ikintu gishimishije nuko nta muntu byemera yaba twebwe turi kuvuga ubu ngubu cyangwa n'abandi bose basubiye raporo nandi kubwira abakomantari zakozwe nta muntu umwemera ibi bintu ahubwo bose babona yuko ari ibintu by'itekinika ku buryo ahubwo abantu benshi bibaza cyane bati none se nimba mutemera ibi ngibi harya muzemera iki harya ubundi ko mututigeze tunabona mwambura Museveni umudari mwamuhaye mumushimira kugira ngo muvuge ko mwibeshye mwasanze mwari mwaribeshye ibiro byose bikaba ari ibintu mu by'ukuri bigaragaza
cyangwa ko batamusabye ngo asubize nk'abamuhaye
si uko erega naho ngaho nyine nicara nkareba nkavuga ngo abo bantu bayoboye kiriya gihugu cy'u Rwanda biteye isoni ariko ku buryo ntekereza ko ikibazo buriya nta nubwo ari bariya ikibazo buriya ni abantu babari inyuma hariya bivuze gatoya ni abantu bakibirukanka inyuma ukumva umuntu yagurutse hano muri Canada cyangwa muri Etats Unis cyangwa i Burayi bagiye gukorana bariya abantu aba bantu nta muntu ugomba kubagira icyizere kubera yuko nimba bashobora kwihakana Museveni nimba bashobora kwihakana abantu batanze ubuzima bwabo kugira ngo bafate ubutegetsi ubwo ndavuga ba jenerali Kayumba Nyamwasa ndavuga ba nyakwigendera Patrick Karegeya batsinze muri Afrique du Sud ndavuga ba Seth Sendashonga batsinze Nairobi n'abandi bari barafashe bagasiga ibintu byose bakajya kwitanga kugira ngo uru rugamba rushoboke kandi kugira ngo rutsinde abo bose bakagenda babavanamo babica abandi babacira ishyanga none bakaba bageze naho bavuga bati na Museveni nta kintu yari amaze nta kintu yadufashije ahubwo yashaka ko dutsindwa ibi bintu biteye isoni ibi bintu byagombye kuba bitera abantu bose akanyabugabo bagahaguruka bakavuga bati igihe ni iki ni ukugira ngo guhaguruka tukarwanya aba bantu kubera yuko njye navuze yuko banasaze ntabwo naba nibeshye kubera yuko ntabwo kiri ku mwana w'igitambo avuga ari niwe wabyo kandi nawe ntabwo bishoboka sinzi ukuntu wabivuga ni ibintu biteye ubwoba ariko nanone ni ikimenyetso cy'ibihe ku buryo abanyarwanda aho bari hose baba bari mu gihugu baba bari hanze bagombye bose gufata ibingibi nk'ikimenyetso gufata ibingibi nk'ikimenyetso cyabafasha kugira ngo bapime ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda ishyaka ryikubye ubutegetsi ryafashe byose banarebe nimba koko iri shyaka rifite aho riri kubajyana hanyuma noneho bagafata icyemezo cya kigabo icyemezo cya kigabo rero nta n'ikindi ni uguhaguruka bakavuga bati ibintu turabyanze murananiye imyaka ibaye myinshi dore mutangiye guta ibitabapfu ahubwo ni mutubise mutaratugeza mu ahantu habi cyane tutaziva duho rijo ngibina ku Axel wenda abo ngubwo twazokomeza kuri yangingo yindi ya kabiri ariko FPR rwose irananiwe FPR byarayinaniye birayobeye itangiye guta bitabapfu abanyarwanda nibo bonyine bashobora kwitabara bagatabara n'u Rwanda murakoze
urakoze cyane bwana Patrick wariraye reka rero nyine tutarava kuri FPR reka wenda mbere yuko twereka abanyarwanda mu by'ukuri icyerekezo FPR irimo iganamo kugira ngo tunabashishikarize rwose kuva ku giti bakagana ku muntu mbere yuko wenda tuganaho ngaho reka abavandimwe badukurikiye wenda bifuza kugira icyo bavuga kuri ingingo turangije reka mpere kuri ya 3349 mwamutwumva
ya ndakumva kusere nawe uranyumva
ndabumva neza
urakoze cyane ngo ubusuhuze kandi suhuze na nabo muri kumwe suhuze n'abandi bose nuko hari utuntu numvise na twankuruguse mu gutwi kuko hari bo hari ibyo ntari butindeho ariko hari ibyo hari mwibuka ari hari bimwe tutumvikanaho ariko hari n'ibyo na precision nshaka gutanga kuko ari igeze kuvuga ati Rwigema amaze gupfa FPR yamaze hafi y'amezi abiri mu kwezi n'igice muri ntuza mu Rwanda nagira ngo mubwire yuko ingabo z'u Rwanda zaririmbye intsinzi le 30 itariki ya 30 y'ukwezi kwa cumi muri 90 intambara yari yatangiye itariki ya mbere ntabwo barengeje ukwezi bakiri mu Rwanda le 30 niho itamajoro ni baki bose b'abasoda b'abasirikare bo mu Rwanda baririmbye intsinzi bagiye hanze FPR yari yamaze kujya hanze cya kabiri bariya nagira ngo nibutse yuko Rwigema amaze gupfa Bunyenyezi na Bayingana sinzi n'undi nabo bamaze kubica byabaye ngombwa yuko intambara Kagame atarataha wayoboye ingabo ni Salim Saleh murumuna wa Museveni kandi murumuna wa Museveni si umunyarwanda nubwo bavuga ngo Museveni ni umunyarwanda wagize gutya ariko murumuna we si umunyarwanda bazi barabizi neza kandi yari umusirikare mu ngabo z'Uganda niwe wadirijaga inkotanyi hagati y'aho babayingana bapfiriye na Kagame agarukiye cya gatatu nuko ntabwo nari namenye aho yanarize Axel wayikuye niba wayikuye muri ya raporo y'aba ba lawyers bakorera Kagame agira ngo uyirebe muri angle y'ukuntu
nge nabisomye ku gihe gusa ntabwo iriya raporo mu by'ukuri ndayisoma ntabwo nzi ibikubiyemo ni inkuru nasomye ku gihe
niba ari tuvuge ko ari jyewe ndabifata source tangela niba ari cyo amfete barimo bariya bakoze iriya raporo barimo bararwana intambara strategic intambara y'ubu n'igihe kizaza kuko barimo baravuga yuko abafaransa bakoze amahano ariko ntibabarega ko kandi bagashaka no kuyobya amarayi bavuga bati ibibazo byaje hariya n'iby'abafaransa bateye mu Rwanda ntabandi ntabwo Uganda yigeze idufasha nta n'abandi bigeze babafasha kuko niba hari abandi bagiye babigiyemo ubwo iyo raporo bakoze babavanyemo kubera niyo mpamvu ni ukuvuga ngo ababikoze ni abafaransa ariko aba bandi bose barimo na Uganda Uganda ntabwo yigeze idufasha nibyo bemeje bashyizemo ni ukuvuga ngo barimo barakuvura ibintu byagombye kubahirika bavuga ati none se abafaransa bafashije ntuzabefa ntabafashije RPF ntabo batereka dabata Uganda ntabwo yigeze ibikoramo icyo ni kimwe mu byatumye bakora iriya raporo bakuramo abo bose bandi bashobora kuza muri mu ntuzi ya FPR ikindi nuko Kagame ajya gutanga imidari dehero bo muri ntuza umudari wahawe Museveni uri muri kadre y'abantu za dede nko muri ntuza mu midari y'ikinyarwanda cyangwa uko bayi rankinga Museveni yabonye uwo hejuru Museveni yabonye uwo hejuru ate atarabafashije kurwana kuko ni muri kadre y'intambara barwanye uko bayitsinze Museveni ari mu ba mbere kugeza ubu ngubu wahawe umudari ugize none Museveni yawubonye uwo mudari w'ubuti n'ibiki ntuza byose yawubonye ate urumva ibyo bintu byose iyo ubikusanije ukibuka yuko u Rwanda rutigeze rwemera yuko rwigeze rugera muri Congo kugwanirayo kabarebe yarabaye
Bwana Byiringiro reka nkunganira ngo ku midari wari uvuze ko ari inkuru nari mbonye hano yanditswe ngo nyuma yo guhabwa imidari itatu yo mu rwego rwo hejuru kubera uruhare yagize mu ibohorwa ry'igihugu cya Uganda Perezida Kagame yatanga nibeshye mu mbabare narengeze ngo ni imidari yahawe Perezida Museveni naho n'uwahawe Perezida Kagame bakongoye nawe yagize uruhare mu kubaza igihugu cya Uganda ariko nzi ko nk'uko wavugaga hari imidari Perezida Museveni yahawe narengeze ngo niyo nkuru nari mbonye ariko nibeshye wakomeza
yahawe umudari wo hejuru muri ntwari zigize ntuza donko ntabwo waha umudari nk'uwo nguwo umuntu utarageze icyo kumarira umuntu watanze bazariyeri mu gisirikare uzi ko mu ntambara uzi agaciro kahari iriya ntuza ndabwira Baraka ipo yarakozwe yo kumenya uko ntuza sheminoma ya ziriya ntwaro raporo burigeri irerekana ko ntuza na nimero n'ibiki byose aho byavuye yuko izo za ntuza zari muri lo zagurishijwe ubuganda donko arakurikira muri ntuza muri mu barusiya akaza na hariya akareba agatanga za nimero n'ibiki byose akazihuza ugasanga iri muri lo yahawe Ubuganda ntabwo yahawe FPR yahawe Ubuganda noneho bazivanamo baraza kuzirashisha hariya i Kigali ntabwo kuvuga ko nta raporo n'imwe yigeze ikorwa ntabwo ari byo Burugeri yarayikoze arayipiburiya yerekana yuko izo ntwaro misile zagiye muri zavuye muri mu Burusiya zigurishije abantu z'abaganda ndumva ari ibyo nashaka kuwakoze cyane kabisa
urakoze cyane Bwana Zefani Byiringiro umwe mu badukurikira mu rurimi rw'icyongereza yavuze ati Salim Saleh was sympathetic to the cause but never actively involved himself ni nkaho yakavuze ati nibyo koko Salim Saleh yarashyigikiye igitekerezo koze ibyo abanyarwanda barwaniraga ariko ntabwo yigeze yinjira mu rugamba ku giti cye ngo wende ngo yaranyuranya nibyo Bwana Zefani yaramaze kutubwira Reka rero dukomeze bakunzi ba radio itahuka tugana noneho twatangiye tuvuga FPR reka tuse nk'abayifataho umwanzuro kugira ngo tujye ku kindi gice cy'ikiganiro minota itaradushirana. Mwabonye yuko nyine imitwe myinshi harimo nk'uyu wa FPR turimo tuganiraho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kenshi iza ivuga ko ije kubohora igihugu, ije gutanga ituze, iterambere n'ubwisanzure, ariko bikarangira byigaruriwe n'umuntu umwe. Uko rero mu Rwanda byagenze niko no muri Ethiopia byagenze, ku gihe cy'uwitwaga Meles Zenawi waje kwita Imana wayoboraga ishyaka ryitwa TPLF ari naryo rikiri ku butegetsi. Uyu mugabo rero nawe wayoboye ishyaka ry'impinduramatwara bakageraho bahirika umunyagitugu Mengistu Haile Mariam muri Ethiopia, yaje yitezweho byinshi ariko amaze kugera ku butegetsi arabwikubira we n'agatsiko ke k'abantu baturuka muri Tigre bari bo bikubira ibintu byose byo mu butegetsi. Twagira ngo rero twabakoreye icyegeranyo kigaragaza uburyo butangaje FPR yobowe na Kagame yasaga na TPLF yayoborwaga na Meles Zenawi, usibye ko ubungubu kuvaho Premier Ministre mushya Abiy Ahmed ageze ku butegetsi yahinduye ibintu byinshi muri iryo shyaka. Reka turebe rero ibintu bimwe na bimwe bigenda ku butegetsi kuri FPR ya Kagame, ubutegetsi bwayo ku ruhande rumwe ndetse n'ubugeranyije n'ubwa TPLF ya Meles Zenawi, ni ubutegetsi bugenda bufata isura nk'iy'uruvu. Igisimba cyitwa uruvu murakizi kigenda gihinduranya amabara bitewe n'aho giherereye. Aya mashyaka yombi rero ku birebana n'ububanyi n'amahanga mu ruhando mpuzamahanga ni amashyaka yigaragaza nk'agamije nk'ayazanye impinduka muri Afurika, hagamije kugira ngo haze ubwisanzure cyangwa se ubwigenge. Ariko ibi bikaba byaratumye bikaba byagiye bituma nyine ibi bihugu bya u Rwanda cyangwa Ethiopia byorganiza amanama akomeye mpuzamahanga. Ariko ku rundi ruhande ugasanga ni ubutegetsi mu buryo bw'amayeri menshi bukandamiza sosiyete sivile, abanyamakuru, bukaniga itangazamakuru ndetse bukarigisa n'abantu bamwe na bamwe batavuga rumwe nabwo, abandi bakicwa, abandi bagafata ubuhunzi. Niko byagenze rero ku ngoma ya FPR iri ubu ngubu mu Rwanda no ku gihe cya TPLF ya Meles Zenawi yari akiri ku butegetsi nuko byari bimeze. Ikindi rero ibihugu bihuriye aya mashyaka ari ku butegetsi ahuriyeho mu bihugu byombi ni uko ku ruhande rw'u Rwanda ingabo z'igihugu zabaye turufu ikomeye yo gukoresha mu ruhando mpuzamahanga, aho mu kuzohereza mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ku isi byahaye Perezida Kagame platform ikomeye yo gusaba ibyo ashaka byose ndetse bikanamufasha guhisha ibikorwa akora ku giti cye bihungabanya amahoro mu karere. Yitwaje ko nyine baramutse bageze icyo bamukoraho nawe yakura izo ngabo ze kandi nyinshi mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Yabaye turufu ikomeye rero kuri Meles Zenawi rero n'ishyaka rye muri Ethiopia, nabo mu gihe yari akiri ku butegetsi yakoranye na Amerika cyane mu kurwanya imitwe y'abayisilamu yo muri Somalia ndetse baza no kwirukana ku butegetsi mu mwaka w'2006 byatumye afatwa nyine na Amerika nk'umufatanyabikorwa ukomeye udakwiye kwiteshwa muri kariya karere. Ibyo rero nabyo bituma ibyo yakoreraga abatavuga rumwe nabo imbere mu gihugu muri Ethiopia bisa nk'ibyirengagizwa. Ikindi ni uko Perezida Kagame yagiye akoresha iturufu y'ubwoko, nubwo mu Rwanda avuga ngo nta moko arimo ahaba, ariko Perezida Kagame yagiye akoresha iturufu y'ubwoko cyane cyane avuga ku byo akora, ko avuga ku bikorwa bye bigamije kurengera ubwoko bw'abatutsi kugira ngo jenoside itazongera kubabaho. Ariko nyamara wasubira inyuma ugasanga ingoma yariyo yishe benshi mu barokotse iyo jenoside yakorewe abatutsi, abandi bararigiswa, abandi ndetse barafungwa. Ukibaza rero uburyo ubutegetsi bwe bwarengeye abatutsi ugasanga ntaho bahuriye na gato, ahubwo yaritwaje ubwo bwoko kugira ngo agere ku nyungu zo bwite. Kuri Meles Zenawi rero nabo muri Ethiopia wakomokaga ku bwoko bw'abantu by'ukuri banyamuke babo muri Tigre, yakoresheje ikene wabo azamura cyane abantu mu bwoko bwe mu nzego zikomeza ubutegetsi cyane cyane mu gisirikare, maze atindigaza abandi bo mu bundi bwoko nk'aba Ogaden, aba Amhara cyangwa Omoros bari baramufashije kugera ku butegetsi. Ibi bikaba byaragiye bizana umwuka mubi mu ishyaka rye, ariko akagenda abo yabonaga bamubangamiye abigizayo. Kugeza ubwo rero yitabye Imana, noneho haza Minisitiri w'Intebe mushya Abiy Ahmed wazanye impinduramatwara mu by'ukuri mu ishyaka rya TPLF. Bari rero barakizwe kubera na Meles Zenawi ntabwo bamworoheye, bamwe bashaka no kumukoraho bakoresheje kudeta ariko biranazirana. agira aho arabatsinda akaba ari nabyo biri mu byatumye havugwa intambara mwumvishe mu bihe byashize mu gace ka Tigray. Ikindi rero Kagame na Zenawi na Mere Zenawi bari bazwiho nuko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yagiye inenga ubutegetsi bwayo, bagiye bayiha bashaka kuyiha isura yuko ari imiryango ikorera bagashaka buhake ngo bifuza gusubiza mu butaka ibihugu byabo. Ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo bikaba kwari kugira ngo basisibiranye ibikorwa bibangamira abaturage ubutegetsi bwabo bukora. Umuntu akaba yakwibaza ngo mu Rwanda dukurikije byose tubona muri Ethiopia bagize amahirwe babasha bahaza minisitiri w'intebe mushya wakoranye ubuhanga bwinshi ndetse n'imbaraga na kapasite yo kuzana abantu mu ruhande rw'akabereka ko bakeneye gushyira hamwe bose. Ubwo bintu bikaba bisa nk'ibigenda bijya mu buryo no bwagenda haza utubazo hirya no hino. Umuntu yakubaza ngo mu Rwanda aho bizamera bite ubutegetsi bwa FPR ese nyuma ya Perezida Kagame, kuko bigaragara ko FPR ntayibaho, ese nyuma ya Perezida Kagame FPR izakomeza kuguma ku murongo uriho tuyibonana muri iki gihe? Ese igisirikare cyamenyerejwe kugendera ku mabwiriza y'umuntu umwe rukumbi kizunga ubumwe kigire undi cyubaha? Ese u Rwanda rwa nyuma ya Kagame ruzagana mu mpinduka zisa nk'izazanywe na minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed, cyangwa se ruzajya mu nzira ya Somalia ya nyuma ya Mohamed Siad Barre, cyangwa se ruzaba Afurika y'Epfo ya Nelson Mandela? Ngibyo ngira ngo mu minota rwose itarenze 25 kuri buri mutumirwa mutwereke mukurikije ibimenyetso by'ibihe twaganiye. Aho tugitangira kino kiganiro mutwereke iherezo mubona rya FPR Inkotanyi. Reka mpere kuri Bwana Patrick Wariraye. Bwana Patrick Wariraye, niba mudukurikiye nyuma y'icyo kigereranyo, wowe urabona FPR igana hehe? N'icyo wabwira abanyarwanda bagikomeje kuyinambaho?
Murakoze cyane Akiseri kuba nongeye kunsubiza ijambo. Icyo kigereranyo ni gikoze neza cyane rwose, kubera yuko kigaragaza neza isano riri hagati ya FPR na rya shyaka ryo muri Ethiopia. Ariko n'ubundi washaka yanagiranye n'andi mashyaka menshi cyane yagiye ayobora ibihugu byari bifite ubutegetsi bw'igisuti nk'ubwa FPR. Murashobora no kujya kuri MPR ya Mobutu uri hano hafi guturanye u Rwanda, nabo ushatse wabigereranya neza, cyangwa se wanashaka ahubwo ukanabigereranya ku kigereranyo ariko noneho itandukanye gatoya na MLND, ahubwo noneho FPR yasimbuye ku butegetsi mu Rwanda. Icyo ikigaragara cyane ni uko FPR ikiburiyeho n'ayo mashyaka yose ni uko ari ishyaka ry'umuntu, ari ishyaka ryitwa ngo ni ishyaka, ariko mu by'ukuri ugasanga ari ishyaka rikorera umuntu, navuga ngo rikuri serivisi y'umuntu umwe, amabwiriza aturuka ku muntu umwe ariwe Perezida Kagame. Ku buryo rero byumvikana yuko umunsi uwo muntu yaba adahari, igihugu cyangwa se n'iryo shyaka tabigwa mu bukandari. Ariko rero iyi ngingo ishatse kuvuga yuko uwo muntu ari kamara kugira ngo igihugu kibeho, wenda navuga yuko ari kamara wenda kugira ngo FPR ahubwo yo wenda ikomeze ikora uko iri gukora, kandi uko iri gukora ntabwo ari byiza, ntabwo bereye Abanyarwanda. Kubera ko uyu munsi aho bigeze, iyo wumvisha amarira y'Abanyarwanda, iyo wumvisha ibibazo biri mu Rwanda, iyo ubonye ibibazo u Rwanda ruri kugenda rugira n'amahanga, twa turi kuvuga ukuntu bari guserereza Perezida Museveni n'igihugu cye cya Uganda, kandi aricyo cyabageje ku butegetsi, bigaragara neza yuko mu by'ukuri nta yandi maherezo, nta yindi misazire ya FPR, ahubwo misazire ya FPR ari imisazire mibi cyane. Ari nayo mpamvu mu kanya ndi kuvuga nti Abanyarwanda bashyira mu gaciro, ubwo navuga noneho abantu bitwa ko bari muri FPR bashyira mu gaciro. Abo bantu nibo bagombye kuba babona ibyo ngibyo, kuko ntekereza ko ibyo tubona nabo babibona, cyane cyane ko noneho babibayemo. Iryo shyaka ryowe n'umuntu umwe bo babibayemo, barabizi cyane kuturusha twebyo, tutegeze kuko tubibona n'urubo bakaba babirimo, kuko ko bagombye kuba babibona cyane kuturusha. Njye nkaba numva ubundi bagombye kugira akanyabugabo kishyiramo ubutwari mu by'ukuri bwo kuvuga bati bwo gutekereza ejo hazaza, ejo hazaza y'iryo shyaka ryabo se n'icya mbere, ariko bakanabihuza noneho n'ejo hazaza h'igihugu cyose n'Abanyarwanda. U Rwanda ni igihugu mu by'ukuri cyagize amateka atari meza, uhereye mu gihe cy'abami kugeza ubutegetsi bwa FPR. Amateka y'u Rwanda agiye abamo imivu y'amaraso, abantu bapfa, abantu bahunga benshi cyane. FPR yafashe ubutegetsi ifite ari abantu b'impunzi baturutse hanze bavuga ko ari ikibazo cyatumye bahaguruka ariko FPR mu butegetsi bwa nyaka 2027 impunzi ziruta inshuro nyinshi cyane umubare w'impunzi ari icyo gihe bivuze ngo rero byanze bikunze aba bantu bagombye kuba bareba bakirengagizwa n'ibyuriya umugabo umeze nk'uwasaze niba ariko nabivuga wambabare ntabwo nukanye ariko y'umuntu byago utekereza yagombye kubatekereza neza ukabona adatekereza neza numva ko haba n'ikibazo ntabwo ari ikibazo abantu bose bagombye kuba bose kubera ko umuntu umwe atekereza nabi cyangwa akora ibintu nabi nabo bagombye kugenda ku mugende inyuma nk'intama ariyo mpamvu mvuga nti abo bantu bari muri FPR abo bantu barebera ririya shyaka ryabo bagombye kuba bareba ko iminsi iri imbere ari mibi noneho bagafata ibyemezo bya kigabo ubungubu icyemezo bya kigabo rero nta bindi ni ugushaka uburyo abanyarwanda ari bo bashyira mu by'ukuri bafata ubutegetsi babwigarurira mu by'ukuri ubutegetsi bwabo kuko ubutegetsi ubundi bwagombye kuba ubw'abanyarwanda ariko ubungubu barabwambuwe babwamburwa n'ikintu navuga ngo ni ikintu bido cyitwa FPR kitabaho mu by'ukuri ahubwo hari umuntu umwe wigize igihangange ariwe Kagame wabyifashe ari utanga amategeko ariyobora ibintu byose ubwo ni FPR muzi ko niyita u Rwanda ubwo nyine abandi bose bakaba bakorera uwo muntu ibi rero niyo mpamvu ndi kubona abo bantu bagombye kugira akanyamugabo bakabyanga mu by'ukuri bakavuga bati oya mureke tugaruke mu nzira noneho kugira ngo n'iryo shyaka ryabo ntibashaka ko rizamara igihe ribeho ariko noneho n'abanyarwanda nabo bagire agahenge mu by'ukuri bitinze batabikoze FPR izarangira nka MLND FPR izarangira nka MPR FPR izarangirana na Kagame kandi Kagame we ubwo ntabwo njya gusubiramo mu bihigo bavuga yuko yapfuye ariko byanze bikunze Kagame ntabwo azatura nk'umusozi azagenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi twebwe twabonye ibyo ngibyo turavuga tuti nubwo tutabaye muri FPR muri bamwe muri twebwe ariko twararebye dusanga mu by'ukuri ibi bintu bigomba tutagomba kubyemera tutagomba gufatanya n'aba bantu bafashe ubwenge bwabo bakabushyiraho ntazi turavuga tuti ibi bintu bigomba guhagarara ibi bintu bigomba kurangira abanyarwanda bakaba mu gihugu cyabo bagafata ubutegetsi bwabo bagategeka igihugu cyabo uko babyifuza nta mpamvu yo kugira ngo umuntu umwe umeze nka Kagame ari we uza kubuza gutanga amategeko abantu bose ibintu byose ariwe bitegeka kandi abanyarwanda bafite ubushobozi bwo kugira ngo babikore niyo mpamvu twe twahagurutse tukaba dushishikariza n'abandi bose kugira ngo mu by'ukuri nabo bagire ubwo butwari biragenda biza gahoro gahoro ariko inzira cyari ndende abatarahaguruka nabo nibahaguruke baze dufatanye harimo abantu bamwe b'intwari mu Rwanda twiga tubumva ubungubu ugezweho numva ari uriya yitwa ngo Dr. Kayumba numva Christopher niwe uri gusobanura ibyo bintu nawe kandi numva ari umwambaro wa FPR ukomeye cyane we nkeka ko yabyumvishe n'abandi rero nabo nibahaguruke bagira ubwo butwari bwo kugira ngo bange aka karengane baharanire yuko FPR izarangira ukwayo konyine ariko ntizarangiza abanyarwanda ntizarangiza n'u Rwanda kubera yuko nibitagenda gutyo amateka mabi u Rwanda rwamye rubamo azisubiramo kandi ibyo ngibyo mu by'ukuri ntekereza ko nta muntu wundi ubishaka uretse uriya mugabo wigize igihangange niwe wenyine utabibona uretse ko n'ubundi nawe navuga yuko we nagenda nishaka byose bizasenyuka ubwo rero icyo twebwe abanyarwanda twagombye gukora ni ukugira ngo ubwo busazi bumurimo tububuze mu by'ukuri kubushyira mu bikorwa azagenda agende wenyine ariko ntazagende ngo ajyane n'abanyarwanda n'igihugu cy'abanyarwanda ndumva ari byo njye nabivuga se murakoze
urakoze cyane bwana Patrick wariraye mu by'ukuri rero aho ushoreje haragaragaza ko ari impamvu zo kugira impungenge ariko ubwo ndibaza ko wenda mu gusoza kino kiganiro turaba tugaragariza abanyarwanda n'izindi mpamvu zatuma tugira icyizere cyangwa se tugira amizero reka ngane kwa bwana barake umvise ikigereranyo twagerageje gukora cya FPR yo mu Rwanda ya Kagame na TPLF ya Merezina muri Ethiopia twirinze cyane kuza mu byo muri politiki yo mu Rwanda kugereranya wenda amashyaka yabayeho mu Rwanda kuko akenshi bizana ubushyamirane bumwe na rimwe butubaka kubera ko abantu rimwe na rimwe arigihe babirebera mu marangamutima ugasanga bigoranye niyo mpamvu twashatse kugereranya nabo n'abahandi kugira ngo twerekane uko ibintu byagiye bigenda abanyarwanda rero bafite umuco sinzi niba wenda wabaye mu rugize kuba mu Rwanda urahazi ibyo byose ari ukuntu abanyarwanda bajyaga bafata nka bisi ukajya nko muri bisi igiye Butare umushoferi agatwara urabizi ukuntu duhanda twacu tuba tumeze ugasanga umushoferi atwaye bisi arirukanka aragendera mu ijana ijana na makumyabiri ariko ukabona abagenzi bose buzuye iyo modoka nta n'umwe umubwiye ati wagiye gahoro tukagerayo amahoro ariko ntutwirukanse gutyo kandi rimwe na rimwe hakaba intambara ugasanga bibyaye ibibazo bikomeye EFPR rero nayo imeze nk'ikibisi abanyarwanda bicayemo kirimo kiba promokana ariko babona ko kiri kubajyana ahantu habi kandi aho kizabatura hazasigara bake ariko hakabura n'umwe uvuga cyangwa hakabura na bamwe bipa kuri iyo bisi ibintu bigishoboka ndagira ngo nawe utubwire verdict yawe EFPR amaherezo yayo muri ya Rwanda dukurikije ibyo twagiye tuvuga n'ibyo twahereyeho byose urabona ari ayahe Bwana Barack mu gihe cy'iminota nk'itanu itandatu
murakoze Bwana Axel nanone ku mujambo njyewe ufet nagirana za EFPR na MPR muri Congo kandi uzi ko Mobutu nawe atigera ku butegetsi yari kumwe na bamwe bigeraho ntibakumvikana bamwe barapfa abandi bose kasavuga muherezi iriya nk'uko nawe nanuza yose njyewe mbona ikibazo cy'aba chef d'etat africain bameze nk'abantu bose basoma manuel imwe igitabo kimwe y'ukuntu bagomba gutegeka ariko impamvu ni très simple ni uko bose bashyirwaho n'ubutegetsi butuma bategeka kuri Kagame nta kintu gishasha ari gukora parapolo y'abandi ba perezida nka Mobutu ariko icyo we yabishije abandi yabarushije ubugome kandi ashyira mu baturage urwangano hagati y'abaturage hari byo ari yavuze mu kanya avuga ati ngo we yarushije abandi bose ibyo nibyo Perezida Paul Kagame ntabwo wamugereranyiza ushobora kumugereranyiza n'abandi bo muri Congo biki ariko we afite particularité usanga kuba parvenu bari bose icya mbere ni umuntu ugirira abandi ishyari cyane icya kabiri impunzi yavuga ko yacyuye zabaye nyinshi kurushana mbere nabo avuga yuko yakijije muri jenoside bamerewe nabi cyane njye kuba narabaye mu bihugu bimwe bitandukanye byo muri Afurika iyo nkoze comparaison usanga nko muri Congo ntabwo Mobutu yajyaga ngo agiye kwica abantu b'impunzi b'abanyekongo mu bindi bihugu ntabwo Mobutu yazanye amacakubiri ntabwo yazanye division mu baturage ntabwo yazanye urwangano mu baturage que le contraire Mobutu yafashije abazayirwa kugira ngo bumve yuko ari abazayirwa kandi ari umuntu umwe nicyo gihe yavugaga ngo mama bo moko papa bo moko mama bo moko ekolo bo be moko une seule race ariko mu Rwanda ntabwo ariko bimeze nta trust ihari hagati y'abaturage muri Congo washobora kuva Igoma ukagera Matadi ukava Matadi ukagera Kisangani ukagera Kisangani nta muntu rwose ukaryama aho ushaka turi muri dictature simple turi muri dictature ikomeye ariko nta muntu wavuti ngo nongo wakeka ku undi muntu ibintu nk'ibyo nk'ibintu biri mu Rwanda ubu ngubu cyakubwira yuko Kagame ari unique muri ja y'abadiktateri bose nabonye bo muri Afrika ariko abatuma akomeza nanone kumera gutyo n'abanyarwanda ubwa ari yabivuze mu kanya igisigaye kuri Kagame ntabamukurikira cyangwa se bakurikira ibyo abategetse kandi ntago bakurikire ibyiza abategetse ariko ibibi ababyira byo gukora bo bashyiraho n'akarusho u Rwanda ni igihugu kiri exceptionnel muri iyo kategori niho wumva ngo u Rwanda rwateye imbere burete ko imbere u Rwanda rwateye Bwana Axel turi kumwe hano kuri radio yawe ntabwo u Rwanda ruzongera kurenga hariya niyo mpamvu uri kubona Kagame atangiye kujya mu Burusi donc baye yararangiye umunsi mukuru ugira igihe utangira n'igihe urangira ubu Kagame ameze nk'umuntu uri kuri orbit uri gutura kuri orbit ari satellite bashyize kuri iyo orbit uri gutura gusa yabuze indi calcul ya presenteur cyangwa indi nature ya presenteur kugira ngo imanuke ubu ari gushakisha a gauche a droite kugira ngo arebe ukuntu ashobora kuguma ku butegetsi Bwana Axel ntabwo nshobora gukompara Kagame na Zenawi ntabwo nshobora gukompara Kagame na Mobutu ireba ibintu Kagame atuzanye muri karakarere ni n'umuperezida wigeze umizana ureba ibyo Kagame amaze gukora muri karakarere ni n'umuperezida wigeze ubyibwa wigeze ubona umuperezida muri Afrika utumvikana n'ibihugu byose frontalier wamubonye Kagame ntabwo ari gusa ngo ubutegetsi dictature mu gihugu cye ngo ishyaka rye yarigize gutya no Kagame arusha COVID-19 muri mu buryo udashobora kwimagine ya destruction Zenawi ntabwo wumva ati ngo nubwo afite ibibazo n'ibihugu byose n'abaperezida bose bari muri ako karere no Kagame ni umuperezida wumva ati ngo ngo muri Kongo niho hagiye umuperezida umwe wenda we dushobora kumvikana mu Bugande bwo nta nubwo bigeze hano dufasha kandi ari utwo aturutse muri Tanzania ati ngo uriya azamukubita Kanyundo ngo nimubona muri ntuzi mu Burundi ati ngo dururiya gutya na gutya wigeze ubona hehe umuperezida kuva wabaho kuri iyi si umeze kuri iyi nicyo abakusidantu vrema badusuzuguraho gufasha abaperezida badafite na respect na gatoya turage baho cyangwa se n'inshuti zabo zo mu karere bagafata umuntu ngo kubera ko ashobora kurepresenta intere zabo bagashyiraho ngaho ariko uwo muntu agakora ibintu bitigeze bikorwa imanite yose kuva yabaho ukabona ni umuntu udashobora gukarisha na kalifikatif afite nta muntu yumvikana nabo abasirikare bose yari kumwe nabo muri FPR bose bamwe yabashize hariya bakaka nka bariya bantuza ni bari ba Jeannette bariya gabariya nguwo agiye kurasa nuza General Kayumba nguwo agiye kuri nuza defe Patrick Colonel Karegeya nguwo misiri nyizo ziraguye ku ndege donc ntabwo ushobora gukompara Kagame n'abandi ba perezida yaba ari muri regime ya FPR cyangwa se muri regime z'abandi imiti nanone nuko dukomeza kuvuga FPR eske FPR tuvuga ni FPR abantu bazi cyangwa se nindi yitwaza izina rya FPR kugira ngo akomeze agire iyo oha kuko njyewe iyo ndebye FPR kuntu bayidefinisaga nkareba na Kagame ibyo avuga kandi iyo avuga ko ari muri SPL mbona ari ibintu bitandukanye mbona avuga SPL kubera yuko ashaka kugumana iyo aura ya SPL naho bundi bwana Axel nta hantu na hamwe Kagame ahuriye na Meleze Zenawi na hantu bahuriye icyo wena navuga ko bahuriyeho iki dictature cyabo n'ubutegeka bakoresheje igitugu naho ubundi muri fonctionnement mu kubana n'abandi mu kuzana amahoro mu gihugu cyabo cyangwa se unité ubumwe hagati y'abaturage Kagame we yakoze l'opposé yakoze opposé d'ibintu byose nta wundi muntu ni Kagame wenyine murakoze bwana Axel
urakoze cyane bwana Jacques Barake mu by'ukuri rero bwana Barake we ashobora kuvuga ati by'ukuri FPR nge ntayo mbona ntibaho habaho Kagame witwikira umutaka witwa FPR ariko kugira ngo bimwongerere umwongerere wenda mufungura imiryango aho byakagombye kuba ngombwa nguko ko bwana Jacques Barake abibona reka turye kwa Zephane Byiringiro mbere yuko tugana ku ngingo yacu ya nyuma isoza bwana Zephane Byiringiro nawe mu minota nk'itanu amaherezo ya FPR nayahe hari umuririmbyi wavuze ngo se ko bucya bukira amaherezo azaba yahe amaherezo ya FPR twatangiye tuganiraho ivuga iti ntabwo tugize rwose dufashwa na Perezida Museveni ati ibyo ni ibinyoma nitwe twirwanyeho ku giti cyacu igakomeza ubwo ikaba irimo sinyana n'amasezerano n'abarusiya none twe twibazaga tuti nta utagira iherezo Perezida Kagame nawe uko biri kose azageraho aveho Perezida Kagame avuyeho FPR ikomeze Perezida Kagame avuyeho ajyana na FPR wowe ubibona ute
Nanjye Axel bo reka nkubwire FPR urimo uvuga ntabwo nzi niba ikibaho koko ntuza Captain Ashonga gisohoka yatubwiye yuko abari hanze abo yahuye nabo mbere yababwiye yuko FPR yinjiyemo atari yo FPR yasohotsemo kwa ahubwo we yasohokanye FPR niyo yemeraga ubwo hari muri 1996 bo nyuma yaho urazi abantu benshi basohotse muri FPR bajya hanze bagira gute donc FPR ubu irakorwa nkaho yitwa Kagame cyangwa umuntu umwe mu by'ukuri ishyaka cyangwa se organization bavugaga kera dutera bugera gute ntabwo kiriho ubu ngubu hariho agatsiko karimo gashaka nako kugenda ariko jyewe ntabwo analize zanjye ari aho ngaho nzinyuze jyewe ndi umukristu jyewe nemera yuko u Rwanda ari igihugu cy'imana cyatowe na cyabaye konsakereho kristu mwami wo kwishyurwa kandi kubera n'izo mpamvu twagombye kureba iki ijambo ry'imana ritubwira ku gihugu cyanyu icyo iryo jambo ry'imana jyewe iyo ndisoma uko ndibona ubutegetsi bwaba buvuye ku bantu bwararangiranyije navuga na Habyarimana ubusigaye ni ubutegetsi bushinzwe guhana kuko ubu Abanyarwanda bakoreye nabi bateye umugongo Imana nubwo yaje ikabasubira ikabasobanurira bakanga noneho igeze aho irahana igihe nikigera ubutegetsi biriya byose murimo muvuga biriho bizagenda Yusufi yuko haza umutingito byose bikamanuka bikajya munsi y'ikuzimu Yusufi ko haza ikirunga kiruka kikavumura zantuza kandi kiri ababishinzwe bavuga yuko nicyo kirunga gitinyitse ku isi yose kubera ntuza yabyo ntuza ubukana bwayo gishobora kwandomaza ibintu byinshi hariya muri karere kandi bikajyana n'intuza urumva ibi rero icyo nshaka kubabwira ni uko iki gihe turimo ni cya shitani ushatse wahita niba ari FPR kuyivuga ni igihe cya shitani irimo iyi manifesta kandi shitani izakubitwa umwuka ushyushye ugira gute hanyuma hatangira ibindi bintu bishya byiza ntabwo biriya bibiliya biri mu gihe cyabyo cya nyuma iyo umuntu amara umwaka umukuru w'igihugu wazamuye akaboko akarahira ngo ntabwo ngo nzajya nshakire abaturage ibibagira ntuze dok akavuga yuko azubahiriza iryo tegeko akagira gute ko ikintu cyose yarangiza akamara umwaka muzima tabonye abaturage babandi bavuga ko bamutoye nkibaza yuko uwo muntu ategekesha u Rwanda wa wundi ya call physique cyangwa niya call spiritual irimo ikirimo mu Rwanda ariko umuntu nta uhari niko bimeze ariko ya niyo call spiritual irimo ibwira abangabo ngo ntibavuge ibibwira abangabo ngo ntibakuri ibibwira bicane buri munsi bajya hariya bakabeshya amako kubera ko nawe ari umufuramason amakoro akananirwa gushyira ubwenge ku gihe akagenda hariya akabeshya aba naba ariko abaturage abaturanyi bacyo b'u Rwanda bose baramuvumbuye baravuga ati no baramuhinyuye ni kukwereka ko niba abaturanyi baguhinyuye niko bagize Habyarimana baramuhamagaye ngo aze mu nama ageze atashye bamugira uyu munsi Kabila no Tshisekedi niwe wari usigaye yahuye na n'umukuru wa East African Community kandi kandidatire ye niwe uyifite kandi niwe uzamwemeza noneho babaye igihugu baragiserekere bakirangije uriya muntu ashobora kutabonana niba nariho atazongera kubona hanyura asohoka kurambaza ngo bizajya hehe jyewe ndavuga ngo bizarangira niba ushaka ngo nkubwire abazabikora abanyarwanda nibasubize ubwenge ku gihe barebe Imana basenge Imana basabirane kuko ibiri imbere ntawe wamenya uko bizaba bimeze basabirane bunge ubumwe nibarebe Imana bakayisaba izaba bakayigarukira bagasaba imbabazi izaba bababarira noneho rwa Rwanda rwari rwitwaga Rwansoro buzagaruke u Rwanda rw'Imana urakoze cyane Karanija
urakoze cyane Bwana Byiringiro nanjye cyakora ndabona kimwe nawe naho amasengesho kuko mu bigaragara u Rwanda rwagabweho ibitero na Sekibi kandi Sekibi nta kindi kimutsinda usibye amasengesho ibi nabyo bituganishije ku ngingo yacu ya gatatu ntekereza ko nayo tuza gusorezaho ariko mbere y'uko njya mu mizereka wenda mbabwire byenda gusetsa ya mbere naho Profesori Nshuti Manase umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga avuga ko u Rwanda rudashobora gutanga Abarundi basabwe na leta y'u Burundi kugira ngo bakurikiranwe n'ubutabera bw'u Burundi ku kuba baragize uruhare mu gushaka gutembagaza ubutegetsi niko Abarundi bavuga gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 impamvu rero ngo niyihe u Rwanda rutatanga abo bantu ngo ni uko ngo byaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera impunzi u Rwanda rwasinye ibyo ngibyo rero bakurikira iby'u Rwanda n'ibyo rukorera abanyarwanda abanyarwanda ubwabo ngira ngo ntawe bitasitse ntawe bitatera kuri uyu mugabo atinyuka no kubivuga yitwa Profesori yagombye kugira ikimwaro ikindi rero ni nyine iriya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ivuga ko ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda ngo bwageze ku kigero cya 94% n'ibice 70% mu gihe CNRJ idahwema kuvuze abahanda ivuga ko ngo ingengabitekerezo ngo igende yongera mu Rwanda umuntu rero akaba yakwibaza uburyo ubwo bwiyunge bw'abanyarwanda bwagera ku kiriya kigero kandi agakomeza kugaragara iyo ngengabitekerezo ni ibintu rero bigaragaza nyine ko ikinyoma cyimitswe mu Rwanda izi ngingo uko ari ebyiri ntabwo uyu munsi turi buzijya mu mizi tuzazishakira umwanya wazo urambuye yagira ngo tujye ku ngingo ya gatatu ari nayo dusorezaho ya nubakira no kubyo byiringiro yaramaze kuvuga avuga ku Rwanda rukwiye gusengerwa ruzakizwa n'amasengesho kuko mu byukuri rwatewe na Sekibi nibyo koko duhereye rero ku bakuru y'ubugo bamaze iminsi batabaruka hirya no hino mu minsi ishize twasezeraga kuri Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli imbere yaho gato twari twarasezeye kuri nyakugendera Pierre Nkurunziza Perezida w'u Burundi ejo bundi mwumvise ko witwa Idriss Déby Itno nawe yivuganywe n'abamurwanya ku butegetsi yaramaze imyaka 31 n'abandi baperezida rero benshi bagiye bapfa muri Afurika ariko benshi muri bo bakaba baragiye baherekezwa n'uyu nguyu Idriss Déby Itno yaherekejwe n'abantu benshi harimo na perezida w'Ubufaransa ku munyagitugu wari umaze imyaka ingana ko yayoboye igihugu kuba yabaje guherekezwa hari icyo ibyo byose abaturage bafite ko bari bamutekerezaga ariko iwacu mu Rwanda siko bimeze kuva u Rwanda rwaba u Rwanda rwaba Repubulika y'u Rwanda nta muntu n'umwe mu bari uyoboye wigeze aherekezwa mu cyubahiro uwo bigeze gushyingura mu cyubahiro ari nawe wayoboye igihe gito u Rwanda ni uwitwa Mbonyumutwa Dominique wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda akaba yari atabarutse afite imyaka 35 akaba yari ayoboye u Rwanda hafi ngira ngo ni nk'amezi 10 uyu rero niwe kuko yayoboye igihe cy'inziba cyuho gusa hanyuma asimburwa na Gregory Kayibanda Dominique Mbonyumutwa rero we yari yarakinguwe ahantu kuri stade yabaga igitarama hanyuma perezida Kagame aza gutanga itegeko umurambo baragenda barawutaburura ntawuzi aho washyizwe perezida wa kabiri w'u Rwanda yitwa Gregory Kayibanda nawe yapfiriye iwe mu rugo abantu benshi bavuga ko yapfuye nabi rwose bari baramushyize mu kato apfa inzara yaramwishe wari mu bukene bwinshi bukabije ntabwo yashyingurwa mu cyubahiro nkurikije amakuru mfite wenda baba bafite amateka asumbye ayo mfite baza kutunyomoza uyu nawe yewe u Rwanda imyaka hafi 12 ariko ntabwo yigeze yashyingurwa ngo yerekezwe n'abaturage burya perezida yaba akunzwe cyangwa adakunzwe umuntu wayoboye igihugu aba agomba guherekezwa mu cyubahiro ariko uyu nawe iki cyubahiro ntacyo yigeze abona Juvenal Habyarimana nawe urwo yapfuye muraruzi nawe yayoboye u Rwanda hafi imyaka 21 nawe ntabwo yigeze ashyingurwa ntawuzi mu cyubahiro ngo aherekezwe n'abaturage uwitwa Theodore Sindikubwabo we nta nubwo nzi aho yagomba kuba yaraguye muri Congo nawe ntabwo yigeze aherekezwa mu cyubahiro Pasteur Bizimungu aracyariho Pasteur Bizimungu yayoboye u Rwanda imyaka 6 aracyariho ngo ni umugabo ufite imyaka 71 reka twizere ko byibuze azaba uwa mbere mu bazahabwa icyubahiro cy'abantu bigeze kuyobora igihugu wenda Imana izabimuhamagaye Perezida Paul Kagame umaze imyaka 21 ku butegetsi ubwo akaba afite imyaka 63 nawe twakwibaza niba dukurikije byinshi tugenda tubona bikorwa ku ngoma ye iki cyubahiro azagihabwa akaba ari ikintu rero nacyo giteye impungenge ariko abantu badakunze kuganiraho mu byo baganiraho kandi akaba ari ikintu cy'ingenzi kuko benshi muri aba perezida bavuye usanga habaye imivu y'amaraso turagira ngo rero tuvuge ibi bituruka kuki bigaragaza iki n'iki gikwiye gukosorwa mu Rwanda rwacu kugira ngo aba perezida baba bahagarariye institusiyo ikomeye yo kuyobora igihugu igihe bavuyeho ibyo baba barakoze byose bagire uburyo baherekezwamo byubahirizwe kubera iki bitubahirizwa kugeza amagingo ya kuva Leta y'u Rwanda yaba Repubulika biterwa n'iki ndagira ngo mbere kuri Bwana Patrick Uwariraye Bwana Patrick Uwariraye iki kibazo kibona ute iminota yatujyanye rwose iminota itanu itarenga iki kibazo ukibona ute ubona umuti wabuye
urakoze cyane Axel urakoze kumbi ijambo kugira ngo ngo icyumve kuri iki kibazo icyo abakuru b'ibihugu bayoboye u Rwanda batajya batigeze bagira amahirwe yo kugira ngo basezerwe n'abaturage bayoboye basezerwe mu cyubahiro ariko wenda mbere yuko ninjiramo gato yaragira ngo usora kuri aho uvuze yuko wenda ko perezida Bizimungu ashobora kuzagira amahirwe yo kuzaherekezwa wenda mu cyubahiro njyewe ntabwo ariko mbibona kubera yuko kuva yavaho icyubahiro atahabwa ubu ngubu ari muzima ntabwo ntekereza ko bazakimuha amaze kuvamo umwuka ntabwo ariko mbibona kubera yuko mu by'ukuri nta nubwo nakeka ko n'abana bavutse nyuma wenda nyuma vuba cyane bafite imyaka 10 bagomba kuba batanamuzi batanazi kuyoboye u Rwanda kubera yuko nta hantu hamwe hahamagarwa atumizwa mu birori bikomeye nta hantu hamwe tumubona ngemeruka kumubona aho yari kugenda yenda kugwa ngo agiye muri siporo ariko bigaragara ko abayeho nabi cyane ku buryo rero ntabwo ntekereza yuko nawe ntabwo azaherekezwa mu cyubahiro niko nabivuga kereka agize amahirwe wenda icyo gihe kikazagera inongoma ya FPR itakiriho n'uriya mukuru wayo kubera yuko muzi neza yuko uyu mugabo niwe wenyine ushaka kugaragara niyo mpamvu urumva aba perezida ba vere kuri Habyarimana kuzamura ngo nuko Habyarimana ugakurikizaho sindi kugabo yewe nabizi mu ngundo we aracyari hari ariko nkuko namaze kubivuga ntago abayeho neza aba bose iyi nguyu uriho ubu ngubu uyoboye igihugu ashaka kubibagiza ashaka ko ariwe bavuga wenyine ni nayo mpamvu mu by'ukuri urebye yakoze n'ibintu bidakorwa byo kugira ngo ajye gutaburura imva ya perezida Mbonyumutwa nkuko babivuze akabijyana ahandi ibi rero njye aho mbona bituruka mu by'ukuri ngira ngo bavuze ngo ni umuvumo sinzi nimba navuga ko ari umuvumo ariko aka ni akaga u Rwanda kagwirira u Rwanda koko mu by'ukuri kubera yuko iyo ubirebye neza usanga ari ikibazo gikomeye cyane ariko nanone iyo urebye aba bakuru b'ibihugu benshi ko bagiyeho uretse wenda
ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko wenda najya gushimangira aho ngaho cyane byumvikaniye kubera ko wenda iyo urebye nko mu baturanyi b'abarundi abavandimwe b'abarundi bagiye bagira abaperezida nabo babaye abanyagitugu ariko babaherekeza mu cyubahiro navuga nka Bagaza Jean Baptiste Bagaza nyuma yuko nyine bamaze kumvikana ubutegetsi bumaze gusa n'ubujya ku murongo navuga nka uherutse gupfa Pierre Nkurunziza ndetse na Melchior Ndadaye aho ubutegetsi buhindukiye nyuma yaho nubwo yari yarishwe nabi yarakinguwe nabi ariko nyuma bamuhaye icyubahiro cy'umuntu wayoboye igihugu mu Rwanda iwacu rero biracyari amayobera Bwana Patrick wenda wakomereza aho ngaho
naho ngaho ndumva bishimangiye neza biracyari amayobera harimo icyo kintu cy'ukuntu wenda abantu bagiye bagera ku butegetsi ariko nanone harimo n'icyo kintu nyine cy'abantu bafata ubutegetsi navuga yuko bafite ubugome niko nabivuga kuko ntabwo ari ngombwa yuko Kayibanda yari gupfa urwo yapfuye nta nubwo ari ngombwa yuko wenda twavuga ko sindi kubwawe we iyo yagwiye ngiye mu mashyamba ari ukubera situasiyo uko yari imeze ariko n'ubundi FPR n'ubundi ko ariyo yarimugejeje iyo ngiyo n'ubundi yashoboraga kugira yiza kuba ifite icyo kintu cya sanse ya eta no kugira ngo ubundi ndumva eta itajya iba vaka ihoraho niyo bayobozi basimburwa ibyo abo baturanyi bacu bakora neza nyine kwerekana yuko abo bantu wenda babayeho bategetse nabi ariko harategetse n'abategetse ntabwo igihugu kiriho abaperezida barenze umwe icyarimwe ku buryo rero ibi bintu wenda wanasanga n'umuntu ari ya mivumo nyine n'ubundi byiringiro yavugaga igenda dukurikirana nk'igihugu kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu abo bantu bose bajya bategeka ariko bakarangiza nta n'umenya ahantu bashyinguye ku buryo ntekereza ko ibingibi nyine biri mu byigomba guhinduka n'ubundi nibyo abantu bagomba gutekereza bakareba icyo ni ikibazo gikomeye uyu munsi ushobora kuwusobanura impamvu bizima ngo adatumirwa mu birori bikomeye cyane by'igihugu ntabwo byumvikana ku buryo rero ibi bintu byagiye mu muco w'abanyarwanda sindi ndumva ngo no ku ngoma ya kera bavuga ngo nta mwami ngo niba rugira gute bavuga ko nta bami babiri babaho hari umwe agomba kubanza agapfa ariko iyo napfuye baramushyingura akamushyingura akamuherekeza mu cyubahiro twebwe rero ibyo byabatunaniye ngatekereza yuko n'ubundi birimo bya bindi bigomba kuduha motivasiyo yindi yo kugira ngo ibintu bihinduke ayo mateka mabi aveho uyu kaga uyu nguyu uriho tukazamushyira ahantu tukaba tuzi ko ahari tukajya tumuvuga ibyo yakoze bibi n'ibyiza nimba bihari ariko ahari kubera yuko nuko byabiye nuko byanye bavuga ngo ni Imana ngo ubishaka ntabwo mbyemera ibyo ngibyo ariko niko babivuga nta muntu wabihindura ko aba yarategetse ku buryo rero ntekereza ko mu bintu byiza bigomba guhinduka n'ibyo ngibyo bigomba kubamo abo bantu bakajya baribukwa bakajya bibukwa n'ibyiza bakoze n'ibibi bakoze byose bikaba biri aho ngaho niyo mateka y'igihugu ikibazo dufite gusa n'uko FPR yo idashaka yuko amateka abaho igenda ibihindagura uko ishatse yivuga yonyine ntaho u Rwanda imbere ya FPR rutigeze rubaho ku buryo rero nkeka rwose ntabwo nakubwira ngo bituruka ahananga hanjye nkeka yuko ari abayobozi baba bitwagiye tugira amahirwe make yo kugira abayobozi bake batifuzaga yuko abababanjirije babaho bakagira icyubahiro gikwiriye abakuru b'ibihugu ku buryo rwose numva
nabona ko imwe mu mpamvu ishobora kuba inabitera ari uko nyine za institutions zitabaho kubera ko ubundi perezida wasimbuye undi mu buryo bwubahije konstitusiyoni nawe utegura uburyo mugenzi we ubundi ashyingurwa aramutse yitabye Imana. Kuba ibi byose imyaka yose yashize bibi byaragiye bimera ubutegetsi buva ku busimburana n'ubundi ku mbunda ku maraso, ubona bidaterwa n'uko za institutiyo mu by'ukuri zo mu Rwanda zidashinga zidakomeye?
Ibyo ngibyo ahubwo iyo ngiyo ni point nziza cyane Axel unyibukije, nari nibagiwe. Ibyo ni byo cyane kubera yuko mu gihugu cyacu hagiye habaho institutiyo imwe mu by'ukuri urebye umukuru w'igihugu ariko akaba ari we utegeka ibintu byose, akaba ari we uri aho ngaho ku buryo nyine yagiye byose birangirana nawe. Ubwo rero iyo wagombye nk'uko ubivuze wagombye kubategura ibyo bintu byo kugira ngo bamuherekeze, ni izo institutiyo zindi ziba zagombye gukora akazi ariko kuko ziba zitariho ntabyo zikora nyine ziba zikomezanye n'uwo wunduje. Kandi uwo ngo wundi nawe uje urebye amateka y'u Rwanda, ikibazo nawe nawe ngo nanone giherereye ni uko uza nanone aza ari uko yishe umubanjirije. Ibyo rero nabyo bikaba ari ibindi bintu biteye ubwoba nyine ku buryo ariko ubirebye neza wasanga mu by'ukuri bishamikiye kuri ako kantu wongeyeho ka institution. Inzego zidahari ziba zihari mu magambo ariko ari inzego zidakora, na wundi inzego zikora byaba byoroshye cyane ko umukuru w'igihugu avaho bakamusimbuza undi igihe cye manda zirangiye. Uyu nguyu uriho nawe byanze bikunze bigaragara nuko ukuzavaho kwe ntabwo kuzaba ari kwiza cyane kubera yuko urabona ukuntu agiye ahindura za manda bigaragaza yuko ashaka kuzavaho nawe ari uko agiye nk'abamubanjirije. Ku buryo rero icyo ni ikibazo gikomeye ariko twebwe icyo twakwizeza Abanyarwanda ni uko uko yava uko ari kose ntabwo tuzavuga yuko atigezaho umukuru w'igihugu, azaba umukuru w'igihugu tujye tumuvuga ibintu bibi yakoze n'abandi bose dahere babibonereho babone yuko ibyo bintu bitagombye kongera kubera yuko bizaba bivugwa ariko anahari. Naho uyu munsi iyo ari kuvuga Habyarimana cyangwa ari kuvuga abandi ushobora no kumubaza ati sibo bashyize hehe bari hehe umukuru w'igihugu ashyinguye hehe, sinzi impamvu ahubwo ba bana bajya mubaza ibibazo bikomeye batajya bayoboka kumubaza icyo ngicyo cyo umubaza anashyinguye kuki ukuntu u Rwanda
bate baba barababwiye ibibazo bitagomba kubazwa bwana Patrick. Urakoze cyane, reka duhe ijambo mugenzi wacu uri warurangije.
Murakoze cyane ushobora mugenzi
wacu. Arakoze cyane bwana Patrick wariraye kuri iki kibazo gikomeye cy'ingutu tutazi uburyo kizakemuka. Reka tugishe inama bwana Jacques Barake ukunda w'inararibonye wabonye byinshi. Bwana Jacques Barake munota nk'itanu iki kibazo tuje tukugana nk'abanyarwanda, ikibazo cyo kudashyingura abantu bayoboye igihugu cy'u Rwanda kuva cyaba Repubulika ngo bashyingurwe mu cyubahiro nk'abantu bayoboye igihugu, iki kibazo ko kimaze kuba agaterera nzamba umuti uzabuhe bwana Baraka?
Njyewe umuti mbona ni umunsi abaturage b'u Rwanda bazamenya importance y'umutegetsi w'igihugu, bakamenya yuko abaturage aribo bafite yo pouvoir yo gushyiraho umutegetsi bifuza. Abaturage bazashobora nabo kumusutena kugeza igihe umwuka umushizemo. Hari Patrick yavuze
ariko ikibazo bwana Barake nkubaza ikibazo no kuwo umutegetsi mujye ariko umutegetsi nyine ntagatuma ubu baturage binyagambura ngo babe babasha no kugaragaza ibitekerezo byabo cyangwa babe babasha no kugira ikindi bakora kuko baba baraziritswe.
Ibyo uvuze nibyo me bwana Axel, nta munsi n'umwe tuzagira za institution zikomeye cyangwa se zikorera abaturage atari abaturage ubwabo babizanye. Igihe ndaguha urugero nka Revolution Française kuri yabaye kugira ngo habeho liberté d'expression, habeho ubutabera, hagomba kuzaho revolution nagituruka ntabwo ushobora gusaba shetani ngo ihinduke ibe imana. ntagushaho gushaba Satani ngo ihinduke ibimana ariko abaturage nibo bafite iyo pouvoir yo guhindura kubera ko umuntu nka Kagame urebye ibintu byinshi bibi yakoze urumva abaturage bamureserva yeso tuvuge ko anavuyeho urumva arinde wafata iyo responsabilité atari abaturage donc hari toute une éducation politique civique et morale igomba gukorwa mu banyarwanda n'abaturage benshi bo muri Afrika kugira ngo bamenye yuko umutegetsi ntabwo ari uwa wundi uwa uvuye muri za calcul géopolitique z'ibindi bihugu kugira ngo aze ategeko abaturage kubera ko nta intere nimwe uwo mutegetsi abari gukorera abaturage nuko birangira kandi bwana Axel nitukaje tubeshyira abategetsi bacu buri gihe tubaha amakosa Kagame yaturutse muri FPR FPR yamuhaye ingufu zose afite ubu ngubu kandi Kagame akoresheje ubwenge bwe akaba ari we uwishe iyo FPR ubwayo donc ntabwo wajya kubaza umuntu wo muri MLND cyangwa se mu yandi mashyaka yo mu Rwanda ngo aze aresolve ikibazo cya Kagame ubwayo aho ishyaka akomokamo ubwayo rutarwa reserva icyo kibazo ureba urupfu rwa Rwigema niba nawe ahubwo bamuvanyeho yari ari bajya bamujyana ahandi me ibibazo ntabwo ari abaprezida bacu ntabwo ariho ibibazo biri ikibazo kiri muri ko abaturage bagira ubwoba batolera dictature yabo bayobozi baba babimposhijeho umunsi abaturage bagize iyo pouvoir bayisubiyemo nubwo bazashobora kujya baherekeza abategetsi babo mu buryo bukenewe ngurundi rugero bwana Axel kera sinzi mu Rwanda cyangwa se hehe ariko wabonaga yuko aba chef coutumier jewe nabaye mu gihugu bonaga ni chef coutumier niyo babaga bapfuye ikintu cya mbere umu chef coutumier d'abord yari umugabo ariko igihe yabaga yapfuye n'abagore bari bari en charge y'izo funerailles abaturage bose bakaza ku respect umurambo wa le chef coutumier kandi bagakurikira iyo alors te yuno mu chef coutumier de urumva ko izo valeurs zari zihari kubera iki parce que urebye ukuntu umu chef coutumier bamutora nta conflict ibirimo nta wavuti mu chef coutumier aturutse hehe ninde wamushyizeho no abatutse mu baturage abaturage bamuzi yarakuranye nabo bakamumenya kandi no mu chef coutumier akarespecta les coutumes yanuza akomokamo none se ubu president nka Kagame utarespecta coutumes deja ya parti aturukamo ni gute igihugu cyangwa se abaturage bamurespecta donc hari ibintu twebwe en tant que abaturage tugomba kumva kandi tukamenya yuko nubwo tuba turi kuvuga Kagame ariko Kagame ni representation atomique ya population y'abanyarwanda nubwo abanyarwanda bashobora kuvuga ati ntago ari byo ariko le fait yuko akomeza agakandamiza abanyarwanda kandi babibona ni kuba ko hari intense tolerance cyangwa se abantu bemeye ariko ntago bishobora kurangira abaturage batagize usanzwe niko bibona bwana Axel nta yindi solution izagira abaturage bagomba kumenya valeur zabo valeur z'igihugu na president bagomba gushiraho ubwabo murakoze bwana Serge
kandi bakabiharanira urakoze cyane bwana Jacques Barake kuri icyo gitekerezo cyiza urugendo rero ruracyari rurerure reka rero nsoreze kuri mukuru wacu bwana Stephanie Byiringiro bwana Stephanie ngiye kubaza ikibazo nyine twe twatinye gusubiza kubera ni ikibazo kiri très délicat ariko wowe mu bunararibonye bwawe kandi wowe ugisha ukuri ukibanza no ku mana cyane ndagira ngo abari wowe ni wowe nateganyije kukibaza turi kuvuga hano ikibazo u Rwanda rumaranye igihe kuva rwaba Repubulika mu by'ukuri u Rwanda rutajya rugira amahirwe yo guherekeza abayoboye igihugu uko baba barayoboye kose ariko ngo baherekezwe n'abantu bayoboye igihugu ariko nanone tukaba tunatekereza no kuri n'uyobora igihugu ubu ngubu ibintu byinshi amabi yakoreye abanyarwanda benshi usibye n'abanyarwanda n'abanyamahanga benshi cyane ku buryo hari ushobora kumva ko hari n'uri gutekereza kuba yamuha n'icyo cyubahiro cyo kuzaherekezwa nk'umukuru w'igihugu akumva ari nko gushinyagura ariko nanone ibingibi akaba ari ibintu abanyarwanda bakomba kuzasura umukuru w'igihugu wahwe abawugezemo baherekezwe mu cyubahiro bakwiye nk'abayoboye igihugu uko baba barayoboye kose ikibazo gikomeye cyane ndagira ngo numve wowe rwose nubwo iminota yaturangiranye iminota nk'itanu numve inama watugira kugira ngo iki kibazo nacyo mu by'ukuri gikomeye abanyarwanda bazabashe kukigobotora ijambo ni ryawe
urakoze Axel urakoze gusa gusubiza mu minota itanu ntabwo ntibyoroshye hari umunyamateka agerewe nkunda personama kubera ibintu yanditse ku Rwanda avuga ati ntabwo ushobora gusobanura u Rwanda uhereye mu myaka iyi ngiyi ya 60 cyangwa 80 urumva ati nk'uko wabwira wajya gusobanura ntuza orokosi y'abayahudi ukayihera juste mu myaka y'icyo gihe yaberagamo n'ibiki byose no mu Rwanda ugomba gutangirira niko yabivuze uko igihe u Rwanda rutangirira kubaho arabyerekana iyo yahereye aho ngaho akabyerekana nawe ukabikurikira usanga rwa Rwanda turimo tuvuga ubu ngubu ntabwo tuzi urwo ari rwo ntabwo tuzi urwo ari rwo ndagira ngo sinshaka kuguma aho ngaho ndashaka kuza muri periode wowe usa naho utangiriramo ariko ndajya imbere yaho gatoya ndatangirira hariya umwami Rudahigwa atora u Rwanda Kristo umwami irya ni fe profetike yabaye realize ariko kandi urebe igihe apfiriye ajya gupfa kuko baramwohereje u Burundi ngo ajye gupfirayo abagaragu bakuru yari afite bamubwiraga ati ntubyara ntugira gute igihugu ugiye kugiha abaho tugiye kugira gute noneho ugenda ujye kugwa hakuryo aragenda ariko yaravuze ati ndagiye ariko inyuma yanjye ntabwo bizamera neza inyuma ye niwe wenyine wahambwe ofisiye Roma apfuye mu bami n'abaperezida nubwo uriya nubwo Kigeli bamujyanye bakamushyira hariya ariko ntiwamenye ibintu bamukoreye bamujyanye muri Faisal nta nubwo n'ubutegetsi bwariho bwamukoreye uwo munsi mukuru bo Kigeli arapfuye Kayibanda arapfuye Mbonyumutwa arapfuye nawe bari bamukoreye umunsi mukuru wabivuze ariko bageze aho baramutaburura nukumuhamba bwa kabiri aho babahambiye bwa kabiri ntabwo na uhazi Habyarimana ntabwo ushobora kubona imva ya ahiri ntuza Theodore kiri kugabo nawo nuko bo ahasigara bariya babiri bakiriye hariya ariko urabona ko nuriya pasiteri utavuga ngo azahambwa mu cyubahiro njyewe nagira ngo rero ubare kuva kuri Kigeli gahindurwa ugeze kuri Kagame uwasanga umubare wa uwo mubare uraza kukwereka yuko ibintu tugezemo ntabwo bizarenga hariya urakwereka yuko buri nuza buri mwami cyangwa umukuru mu perezida wabayeho bose ibintu bakoze ntabwo ubaze umuntu ku muntu ukareba n'ibyanditse muri nuza y'Imana ntabwo nshaka guforosa utayemera kugira ariko abayemera buri muntu wese muri abo ngabo wabayeho ategeka igihugu hari abana b'u Rwanda basohotse mu gihugu kubera ubutegetsi bubi bagiye basohoka bagenda kurukoheza abana b'u Rwanda hanze n'icyaha gikomeye nibyo bita muri Bibiliya bita amahembe yarabisobanuye Daniyeli ati aya mahembe ni ubutegetsi bwagiye bwirukana abana bakabusohora mu gihugu cyabo bakagira iyo rero intuza ubwo butegetsi uko bungana uko ari burindwi ubwo bwa nyuma murimo muravuga ngo yarapfuye cyangwa ntiyapfuye ukwihisha kwe yaba yarapfuye cyangwa atapfuye kuko niba atihisha baramwisha mubisome muri Izayi igice cya kabiri umurongo wa 21:21 uko kwihisha kurimo kandi ntabwo bazagukira nta bazaza baje kongera guteza rwaserera hariya Imana izifatira igihugu cyayo izashyiraho umutegetsi wayo witwa David nk'uko Imana izamugena hanyuma ni uzazana amahoro muri kiriya gihugu gusa Imana kugira ngo iravuga iti hazasigara bakeya 70,000 ni abo bakeya ni abazasaba Imana ikabababarira ikabagira intuza hahirwa abo Imana itazabaraho icyaha bazababarirwa ni ukubabarirwa ni ukuyemera bakababarirwa bakayemera bakayisaba imbabazi bakemera aho ngaho urajyana nabo urambajije si nkubwira ibya politiki ndakubwira iby'Imana birakubwira ngo icyo gihugu ni icy'umwami Yesu Kristo kandi Yesu Kristo azaza naza azasanga abamwemeye niba azakorana nabo ntabandi kandi nibyo nababwiraga ni mwitego hashobora kuba intuza ijoro ridacya panda iminsi nk'ingahe nk'itatu muri iyo minsi hashobora kubamo taramporomadateri hashobora kubamo intuza ikintu kimaraho ibintu n'ibiki bikahagasigara abo Imana yigaruka ibyo bintu mubiteganye mwe kwibwira gusa ngo turemo turakora politiki ngo ejo tuzakuraho bariya n'abariya ahubwo murebe ubuzima bwanyu uko buzaba bumeze icyo gihe bizaba byagenze gutyo nibyo navuga kubyumva ntabwo yenda byoroshye ariko njyewe mwe wa mugani birabumba urakoze cyane
bwana Zefani ntekereza ko abantu benshi babyumvishe rwose ntugire impungenge aho ngaho abantu benshi babyumvishe kandi bamaze no kumva ko amahoro muri kiriya gihugu cyacu cy'u Rwanda azazanwa n'uko abantu baziyunga n'Imana bagasenga bakayiyambaza bakayitura byose kuko yaba amahoro yazanwaga n'amasasu siyo yabuze muri kiriya gihugu yaba amahoro yazanwaga no kurwana siyo byabuze muri kiriya gihugu na n'ubu biracyabikiba ariko nta mahoro abanyarwanda bigeze bagira amahoro rero azaturuka ku Mana yo yonyine nkunze rero gusoza ikiganiro mbagezaho citation cyangwa se byavuzwe n'umuntu munda cyane Mahatma Gandhi hari aho yavuze ati si nous pouvions nous changer nous mêmes les tendances dans le monde changeraient dans la mesure où un homme qui change sa propre nature voit aussi l'attitude du monde changer vis-à-vis de lui nous ne devons pas attendre de voir ce que d'autres feront mu yandi magambo ati niba dushobora guhinduka twebwe ubwacu isi dutuyemo nayo yagahindutse twakayibonye ukundi nayo twabonye isi nayo yaduhindukira ikamera ukundi ati rero ntago tugomba gutegereza ko hagira undi uhinduka nitwe tugomba kwiheraho duhinduka kugira ngo isi yacu nayo izabe nziza undi rero umunyarwanda nawe akaba yaratekereje arandika ati gutegereza impinduka ntacyo uri gukora bisa no gutegereza ubwato ku kibuga cy'indege ngayo nguko abanyarwanda abanyarwanda kazi bakunzi ba radio itahuka rwaganiriye byinshi kuri uyu mugoroba twizera ko byabubatse muri benshi twatangiza isengesho twibuka abavandimwe baguye bazize urwango rw'abanyarwanda baguye ikibeho ku butaka butagatifu kwa mutagatifu Kizito Mihigo twisunze Bikira Maria twaganiye n'ibindi byinshi twavuze ku kudashima kwa FPR ivuga ko President Museveni ntacyo yigeze abamarira tugerageza nyuma tugerageza kugaragaza uburyo FPR isa nkaho irimo itana noneho yageze mu Burusiya ariko tunagaragaza uburyo ubutegetsi bwayo mu by'ukuri icyerekezo buganishamo abanyarwanda ari nka cya kimodoka kinini cyuzuyemo abanyarwanda ariko cyacitse feri kirimo kigenda giporomoka umuntu ataza aho kizagarukira rero umwanzuro akaba ari ukuvuga ngo abanyarwanda abanyarwandakazi mushyire hamwe mwimuke ku rukundo mwimike isengesho n'ibyo byonyine bizatsinda Sekibi kuko mu bigaragara u Rwanda rwibarijwe na Sekibi naha rero dushoreje ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nshimira abo twabanye ndashimira Bwana Jacques Barak ndashimira Bwana Patrick Uwariraye ndashimira Ali Abdul Karim ndetse na Zephanie Byiringiro twabanye kuri uyu mugoroba muri kino kiganiro namwe abanyarwanda abanyarwanda kazima dukurikiye ndetse n'abazadukurikira mu gihe kiri imbere twizera ko ikiganiro kizabanyura ubwo rero njyewe nababwira nti Imana ikomeze ibarinde nakagaruka naho kuwa gatanu w'icyumweru gitaha.